things are possible. Only
masithandaze.
Oh God, truly that's
oh Thixo ngenene ilonto engumnqweni wenhliziyo yethu ngokuhlwa nje ukukholwa nje kuphela.
As we've assembled here tonight in the tabernacle.
Njengokuba sihlanganisene apha ngokuhlwa nje kulomnquba ilanga lithona intona siyathandaza Thixo othandekayo ukuba usenze siqonde ukuba kukufutshane ukuba ilanga lithone kwixesha liyaphela. Imini seyisangene. Kwaye siyakhumbula ngaxesha lithile xa imini yayisangene abahambi ababini bakucenga ukuba ungene uhlale nabo. Waze wena ngoko wazazisa kubo ngokucacisa ilizwi lakho nokubenza babone ukuba uKristu wayemelwe kukuva ubunzima kuzo zonke ezo zinto kuqala. Ngoko siyathandaza Thixo njengokuba imini seyiphela ukuba ungene ezindlwini zethu nakubomi bethu usicacisele ilizwi Nkosi ukuze sithi ngobabalo kangako silibambe ngokobutyebo obuvela kuwe njengesipho ezintliziyweni zethu ngaphakathi. Sanga asingeli tibi, sanga singahlala njalo silihlonipha ngeentliziyo zethu zonke. Siyakubulela ngoko usenzele kona ngabo basesibhedlele ngale ntsasa. Noko ukwenzele inkwenkwe encinane kamzalwana uCaps ebilele isondele ekufeni kwaye ngoku iyole iphakathi kwesi sihlwele ngokuhlwa nje. Indlela esikubulela ngayo bawo ngazo zonke ezi zinto. Siphe Nkosi ukuba sibe nokwazi indlela esimele ukukunika ngayo udumo. Sithi nje kungaphaya kokuqonda kwethu ukwazi ukuba singakunika njani na udumo. Kodwa Nkosi yamkela iintliziyo zethu njengemiqondiso yokubulela yokuba siyakuthanda. Kwaye xa sifuna ukwenza okulungileyo sibonise masikwenze sikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala phantsi. Bhotani ngokuhlwa nje kule nkonzo iqineneyo ngokuhlwa nje naphaya ngaphandle elizweni kwiminxeba bathi banxibelelene kwakhona ngokuhlwa nje. Ndiyathemba ukuba inkosikazi yam iphulaphule andikhange ndiyitsalele umnxeba ngoko ndiya kuyitsalela umnxeba emva kwale nkonzo. Kwaye sinesaziso apha sokuba ngale ntsasa umntakobo umzalwana Jackson okanye uyise kwimo embi uba kwenzeke ukuba ngcono okukhulu usenokuza ngomso. Inkwenkwe encinane kamzalwana uCaps ebendizisele yona ngobunye busuku andazi noba mzalwana uCaps ulapha kwesihlwele na okanye hayi kodwa nenkwenkwe encinane yakhe ibigula kakhulu. Kwaye kwenzeka nje uba uJoseph nam sibe siphaya ezantsi kwindawo yokudubula ndilungisa mpo omncinane wam o22 bendinixelele ngawo kule veki iphelileyo kwaye ngokuqinisekileyo uya kuba ngumdubuli wenene. Ngoko ebefuna ukuqiniseka zaxele uGary noLarry into ayenzileyo waze wandixelela ekubuyeni ndathi umeloku uba umise uxelele umzalwana uJean Norman malunga naloo nto. Wathi masime sixele uBilly kuqala umntakwabo emva kokuba imbonisile ukudubula ukuko athe wakwenza wathi ngoku ume kude nonyawo lwam yabona. Kwaye sithe nje ukuba sifike apho kuba walila umnxeba noBilly wangena eze kucela ndathi isenokuba ngumnxeba womntu ogulayo ngoku. Kwaye besandula ukungena yabe ingumzalwana uCaps. Kwaye loo nkwenkwe encinane ibi nendumbo yenwebu yesisu isisithunzi nje esincinane kakhulu sethuba lokuba ingaphili. Yaye inkosi iyiphilisile. Kwaye ngobunye busuku yathi iziva inohlobo oluthile lwentlungu unkosikazi Woods wandixelela. Kwaye sasimka ngobungxamo ndaze nje ndathi nkosikazi Woods seliphelele ixesha ngoku intsimbi yeshumi ndiyathandabuza ukuba bangandivumela ukuba ndingene phaa esibhedlele ndathi ndiyagoduka ndiza kuvala nje ucango. Ndaze ndenyuka ndathandaza kwaye bathi loo nkwenkwe encinane ilapha kwesihlwele ngokuhlwa nje. Ngoko sinombulelo kakhulu ngaloo nto kwaye sinovuyo. Ngoku sibambelele asikeva ukuba umzalwana uLeo Mesa nodade Mesa baphulaphule asikeva malunga notata wenu. Sithemba ukuva kwakamsinya ukuba unjani na kodwa andiphantse ndiqiniseke uba uyakuphila. Ngoko sikubeke ngethemba oko kuThixo onamandla onke ukuba uThixo uya kumkhathalela lowo uthandekayo indoda engcwele endala nomakhwekhwethe womlungiseleli wevangeli. Ngoku owu zininzi kakhulu izinto ezimele ukukwenziwa kwixesha elingaka ukuba lifutshane lokuzenza. Ngoko sifaka zonke iinzame zethu ngoku koko sinokwenzela inkosi yethu. Ndihlekwa ngethuba noko kwaye bendingaziva ndiphile ngokungaphaya kakhulu. Bendidiniwe ndidinwe njengenene ndaze ndangqengqa ngale njikalanga andikhange andikadli nesidlo sasemini. Ngoko ndiye ndangena ndangqengqa nje phantsi yonke injikalanga bendiziva ndingaphilanga ngoko ndangqengqa apho. Ndaze ngoko ndaye ekuthandazeni ndaziva ndingcono ndaphakama ndanxiba impahla yam ndeza enkonzweni. Ngoku sithembele enkosini uYesu ngoku ukuba uya kuyisikelela imizamo yethu sisonke ngokuhlwa nje njengoba kwisizwe siphela sizama ukunxibelelanisa le nxenye yomzimba kaKristu endithe ndanikwa ilungelo lokondla izimvu zakhe. Kwaye ndithanda ukwenza kuphela okona kungcono ndikwaziyo ekukhupheni ukudla okulungileyo endikwaziyo kwezimvu. Kwaye ndilindele ngexhala lo yure apho sinokuthi sonke sihlangane kwindawo enye sishumayelwe ngezo zibetho zisixhenxe neengqaye zisixhenxe namaxilongo njalo njalo. Zonke zenzeka ngokudibeneyo. Naso isizathu sokuba kube kuya kusithabatha malunga neveki oko iintsuku ezilishumi okanye nangaphezulu ukugqiba kwinkonzo enye ukuba sinokuba nako. Ndicinga ukuba oko kwanele ngenene. Ngoku abaninzi benu bahamba indlela ende. Ndikhangele phaya ndaze ndaqaphela nje emzuzwini odlulileyo igenge evela ithusana unkosikazi Southman. Ndibona umzana uFred efike ngokukhuselekileyo ndimbone phaa phakathi kwesihlwele kusasa nje. Kwaye lowa ndiyacinga uba ngumzana uDan Radle lowa uhleli ngakuye phaya emva ngokuhlwa nje. Siyavuya ukubona umzalwana uDon akhona. Kwaye uJunior ingaba ukho uJunior apha okanye usebandleni lakhe. Ndiyaqikelela ukuba banxibelelene ngomnxeba ebandleni lakhe ngokuhlwa nje. Ngoko nonke bazalwana siyavuya kakhulu kuba nibe lapha kunye nathi ngokuhlwa nje. Kwaye sithembele enkosini kuba ngamhla uthile thina xa umhla wobomi uphelile nokukhanya kwethu obuncinane kobomi obunokufa kuqala kuba luzizi kucima asayikoyika bubi kuba ezantsi ukuphumela just got a report. Ndinengxelo nje eza kuni phezulu phezulu Arizona phezulu Prescott. Umzana uCoggins ukhutshiwe esibhedlele. Ngoko sinombulelo kakhulu ngenxa yalonto. Ulungile, ilungile lonto. Ngoko sivuyela ngokukhulu lonto. Dade Mesia, utata wakho uchacha ngokulungileyo ngoku. Ndive nje emva kokuba sithandazile ukuba uza kuphila. Ngoko basenokuba baphulaphule, ndiyathemba ukuba benze njalo kwaye ndiyacinga ukuba kunjalo. Ngoko sivuyela kakhulu uba umzalwane wethu abe uphilile ngoku waye eyakuphila. Ngoko sibulela inkosi ngenxa yazo zonke ezi zinto. Bendinesicelo phezolo umzalwane othandekayo apha ndiyaqikelela ukuba unokuba kakho kunye nathi kunamhlanje. Umzalwane ovela izantsi eKentucky unditsalele umnxeba malunga nentombi yakhe. Usapho oluthandekayo kwaye loo ntombazana iza kuqhaqwa ngumama oselula onomhlaza emqolo. Ngoko sithandaza ukuba uThixo amkhululele umfazi uselula. Ndiyakholwa ukuba uyakwenza njalo ukuba siya kuthi nje ibandla sonke sihlangane sinxibelelane sithandazele aba bantu sisonke. Nantso into esimelwe kukuyenza njengembumba njengokuba imihla isiya isondela ngokusondela nokucuthana kwendlela sifuna ukusondelelana sonke. Bethu simelwe nje kukuba banye mzimba mnye. Simelwe kukuba sishukume kunye silibala omnye ngezono zomnye neyantlukwano zethu sisondelelane nje kakhulu nakakhulu nakakhulu njengokuba siyibona loo mini isondela. Sihlanganisana ndaweni inye sonke sinhliziyonye. Kwaye kuba umzalwana udade uthe waphuma endleleni nakanjani na makungabikho nto niyenzayo ngaphandle kokumthandazela lo mntu ukuze ngothando nihlale nibonelelana. Musani, musani kuvuma kubekho nomnye wenu omkayo, hlalani nikunye. Kwaye ukuba ninako yongezani abanye kuni rhoqo lonke ixesha. Mzalwana Neville, ndisifumene isicelo sakho apha ngokubhekisele kumzana uWright, umzana uGeorge Wright ohleli apha. Siyavuya ukuba umzana uWright nodade uWright babe lapha. Edith omncinane mna ngenye imini xa ndifika sifuna ukuba nenkonzo yesikhumbuzo encinane apha. Andikhange ndibuyele emva kuEdith naxa ebethe wemka. Kodwa dade Wright uyalikhumbula iphupha wabanalo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ndaze ndanixelela ngoko ndathi kukuthi uEdith omncinane akayikuhlala nathi ixesha elide ngoku. Ngokuba inkosi sele imxelele ukuba uyahamba ngelaa phupha aliphuphileyo. Ndaze ndayifumana ingcaciso yalo yayikukuba wayeza kuhamba yokuhlangana noThixo. Malunga neminyaka emibini emva koko waya kuhlangana noThixo. Ngoku ulindele utata nomama wakhe uba bawele loo mda wahlulayo phakathi kokubhubhayo nokungena kufa. UThixo anisikelele, ndifuna ukuzama ukunibona kwangoku ukuba nje ndinganako. Ngoko uThixo abe nawe noShelby naye wonke umntu. Bendicinga ukuba ndibone uShelby kusasa nje bendingeqinisekanga. Awunakuba nakubona kakuhle xa ulapha phezulu, isilingi sezantsi ngolu hlobo kwaye ikhupha ukukhanya okunjeya. Ungazibona izithuba kodwa awunako ukubabona abantu kakuhle. ngoku masiye ngqo emyalezweni. Lo ngumyalezo endifuna ukufunda kwiNumeri isahluko sesi-9 ivesi ye-9 nakumaefese isahluko sesi-5 ivesi ye-26. Kwaye ukuba ninabantu nizigcinayo izinto ezibhalweyo zetekisi njalo njalo kuba nisenokuzibhala phantsi. Ke ngoku nikhumbule ukuba oku kuyashicilelwa, andazi, andiboni mntu. Ewe, ndiyababona, ndiyambona umzana uTheri ngapha kwigumbi lokushicilela. Kwaye ukuba oku kuyashicilelwa kuya nakubaphina befundisi nakuyiphina indawo nangaliphina ixesha. Oku akubhekiselwanga ekubeni ndingazihloniphi iimfundiso zenu, oku akubhekiselwanga nakwizimvu zenu. Lo myalezo nayo yonke eminye imiyalezo endithetha ngayo ibhekiswa kwibandla lam, ayiyo yebandla lenu ngaphandle kokuba bafuna ukwamkela, kodwa ubhekiswa kwaba bantu balapha. Abantu bayawathenga la makhasethi, abantu kwihlabathi jikelele bayawathenga bawadlale. Ngamaxesha amaninzi bayabhala, kwaye ndihlala ndibabhekisa kubo ukuba bangamalungu webandla elithile. Bonana nomlungiselelo wakho. Ngoku umlungiseleli ndifuna ukuba uyazi loo nto ukuba oku kuphela kuya kwibandla lam endithetha kulo ezi zinto, kwaye ndinelungelo lokuyenza loo nto ngokuba ndibekwe ngumoya oyingcwele ukuba ndaluse ezi zimvu. Kwaye yeakum ukuba ndibaxeleli oko ndicinga ukuba kuyinyaniso nendlela endicinga ukuba kuza ngayo, kodwa sikokwehlabathi okanye amanye la amabandla, yenzani nantoni na uThixo athi yenzeni. Andinakuniphendulela, ningena kundiphendulela nani, kodwa simelwe kuphendula ngabanye phambi koThixo ngolungiselelo lwethu. Ngoko ke ukuba ndimelwe kuphendula ngolungiselelo lwam, ndimele kukulishumayela ngendlela endibona liyiyo, ngendlela elityhilwe ngayo kum. Ngoko loo nto mayazeke ngoku. Ngoku kwiNumeri 19:9 sifuna ukufunda lo mxholo okanye esi sibhalo gxebe.
And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer.
Indoda ehlambulukileyo oliwola uthuthu lwethokazi ilubeke ngaphandle kweminquba endaweni emhlophe lugcinelwe ibandla. Khangela ngoku.
For the congregation of the children of Israel for a water of separation.
Ibandla lonyana bakaIsrayeli lube lolwamanzi okuhlamba ukungcola lidini lesono eli.
Notice, not to everybody.
Aphela asilolombu wonke lolwebandla labantwana bakwaIsrayeli amanzi okuhlambulula ukungcola. Ngoku kumaefese isahluko sesihlanu siqale kumqolo wa-22. Nina abafazi walulamelena wenu amadoda ngoko kululamela inkosi, ngokuba indoda le iyintloko yomfazi njengokuba naye uKristu eyintloko yebandla eli, waye yena ngokwakhe engumsindisi wawo umzimba.
Therefore, as the church is
ke kwanje ngokuba ibandla eli limlulamela uKristu, mabathi ngokunjalo nabafazi bawalulamela obo amadoda ezintweni zonke. Nina amadoda bathandeni abafazi benu njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla wazinikela ngenxa yalo. Ngoku nantsi into endifuna ukuyithetha ngoku.
That he might sanctify and cleanse it.
Ukuze alingcwalise elihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi. Ngoku lo mxholo omncinane ngokuhlwa nje ukuba ndinokubiza ngokuba yitekisi. Ndiyathemba ukuba kubantu abalapha kananjalo kwabaphandle kunxibelelwano lwemfonomfono abasayi kungakuhloniphi oku bacinge ukuba kwenzelwe indlela yokuhlambela. Nangona ukuthatha itekisi enjengale kungavakala kukokuhlambelayo. Ingongoma endiyisebenzisa ngokuhlwa nje ithi intluzo yendoda ecingayo. Loo nto ivakala iyenobundlobongela kuloo ngongoma ukuba umlungiseleli ochasene nokutshaya kangaka angathatha itekisi enjalo intluzo yendoda ecingayo. Imelwe kukwenzeka kuba ngenye intsasa xa ndandiye kuzingela onomatsi abahlala emithini, ukuba ninabantu nilapha ngaphandle kunomathotholo emoyeni okanye kumaza emfonomfono, ningabona imbonakalo esebusweni belibandla ngoku bendivakalisa le tekisi ngenihlekile ngenxa loo nto intluzo yendoda ayicingayo. Ke konke oku kwenzeke phaa phezulu apho iingelosi zenkosi zavela khona kum ngenye intsasa baze abo nomatse kwathethwa bakhona. Nonke niyayikhumbula xa yathi yenzeka loo nto. Kwaye kananjalo kanye encotsheni yenduli apho ndandimi khona kwakulapho kanye nje phambi kokushunyelwa kwezigaba ezisixhenxe zebandla ndisiya kuzingela ngenye intsasa phambi kokuba kuthi qheke ukusa kwakumi ndandicinga ukuba ilanga laliphuma malunga nentsimbi yesine ekuseni ngokungaqhelekanga ndabona okwakukhanya ndaze ndaguquka nako kumi ezo ziphatho zesibane zisixhenxe zegolide zimi apho phezulu phezu kwencopho yenduli zinokufana nomnyama wezulu kuphuma kunyuka ngemibhobho kuphumela ngaphandle ngesiquphe emva koko inkosi uyesu yavela kuthi kwaze kwathi kanye ngoko ndeva izwi elathi uyehova wetestamente endala unguyesu wentsha kwaye yayinguye lowo emva komzuzwana watyhilwa emva kwezo ziphatho zezibane zisixhenxe zegolide ngoko ndaqaphela loo nto bangaphi abayikhumbulayo loo ngongoma ndayibhala ngemva kwibhokisi yembumbulo endandinayo epokothweni yam uyehova wetestamente endala unguyesu wentsha uThixo esezulwini uyazi ukuba loo nto yayiyinyaniso ndathi ndakuwela kuloo ndawo apho wavela khona kum kancinane emva koko malunga noonomatsi abahlala emthini ngoko ndathi ndakucela umnxeba umhlobo wam olungileyo uJack Moore kwiinyanga ezimbalwa emva koko ukuba ndibuze ndathi ndakuqalisa ukushumayela izigaba ezisixhenxe zebandla kwizityhilelo esokuqala waye yena wayemile emhlophe wonke iinwele zakhe zazifana noboya wayenokuthini yena enamashumi amathathu anesithathu eminyaka ubudala bemhlophe wonke kwaye umzalwa nomoya elilunge kunene elichubekileyo inene lomkristu nesifundiswa esona singcono ndisaziyo waze wathi mzalwana uBranham yayinguyesu lowo ekwimoya yakhe yobuqaqawuli naso isizathu sokuba akhangeleke njalo ngoku kodwa oko akuzange kuvakale kube nentsingiselo kum ndaze ndahlala ndithandaza kwade ngenye imini phambi kokuba ndiqalise ngezigaba ezixhenxe zebandla ndandingakwazi usilungiselanisa kakuhle sasahluko sokuqala ingathini indoda enamashumi amathathu anesithathu eminyaka abudala iphinde yemiswa kumzimba omnye ivusiwe abathi abapostile bamqonda ekuwo bamazi uba yayinguye waye angathini ukuba abe mdala kakhulu mhlawumbi malunga namashumi asibhozo okanye amashumi alithoba eminyaka abudala enoboya obukhulu obumhlophe ebusweni bakhe neendevu zakhe zimhlophe ngokwekhephu ndandifunde ngaphaya encwadini kaDaniel apho weza kunyangele mihla wayenenwele ezimhlophe njengoboya ndaze ndambona loo nyangele mihla wayenguloo nyangele mihla isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade ndabona yayingumzekeliso lowo ngoko kutheni ukuba ibe buboya obumhlophe kwaye ngoko mna umoya oyingcwele wakhangeleka ethetha nam malunga nomfanekiso endawubona ngaxesha lithile wejaji yamandulo ndaze ndaya kwezembali ndabuyela kwimbali yebhayibhile nakwinto yonke ukuze ndifumanise kwaye abagwebi bakudala njengomingelelo omkhulu kwaisrayeli kwakufanele ukuba abe nobo bumhlophe ezonwele ezingwevu zifana noboya neendevu ngokuba ubumhlophe phezu kwakhe babubonakalisa ukuba wayeligunya elongameleyo lejaji kwaisrayeli waye nanamhlanje nokuhla kumakhulu ambalwa eminyaka edluleyo mhlawumbi kumakhulu amabini eminyaka eyadlulayo okanye mhlawumbi kungabi njalo kube kudana kunoko zonke iijaji zamangesi akunamsebenzi nokuba zaselwa kangakanani na okanye zindala kangakanani na xa zazingena zisiya kwenza isigwebo zazithwala iwigi emhlophe ukubonisa ukuba kukho gunya lelinye kobo bukumkani ngaphezu kwelizwi lazo ilizwi lazo lisisiqiniseko sobukumkani oko bakuthethayo kuphelele apho ke ngoku ngoko ndayibona loo nto yayinguye lowo emi apho nakubeni indoda eselula kodwa iwigi emhlophe iphezu kwakhe waye lelizeleyo igunya eliyintloko waye lilizwi kwaye unayo uthwele isigqubuthelo esimhlophe ngoko ethubeni emva koko sakuba sigqibile neintshumayelo ndaze ndaphuma ndaya entshona naxa iingelo zenkosi zavelayo phaa ngaphandle ngenxa yamatyhwini asixhenxe zaze zenyukela emoyeni esinomfanekiso wayo loo nto apha nakwisizwe sonke jikelele yayinguye lowo emi apho esagqutyuthelwe ngegunya eliyintloko uyintloko yebandla uyintloko yomzimba akukho nto ifana naye naphi na wazenza zonke izinto ngokwakhe wazenzela yena zonke izinto kwaye ngaphandle kwakhe akukho nto yenziwayo unalo lonke igunya emazulwini nasemhlabeni kwaye yonke into eyakhe kwaye kuye kuhleli inzaliseko yentloko buthixo ngokomzimba kwaye ulizwi wayenguthixo enziwa inyama phakathi kwethu kwaye yayinguye lowo watyhila imfihlelo iphela yecebo lonke losindiso abathi bonke abaprofeti namadoda azizilumko athetha ngalo nguye kuphela owayegqutyuthelwe ngegunya eliyintloko. Wakundema phezulu pha endulini ngenye intsasa kwakhangeleka ngathi bekukhona umathe ababenqumla apho. Ndaze ndaqalisa ukuhlala phantsi ndabe ndilapho komzuzwana xa loo matyholo athi ashukuma. Ngakum waze umfo omkhulu onento enemibhobho embini yompu wakudala wento esiza ehamba ephumela ematyholweni apho waphantse wandothusa zacima izibane kum. Ndawela ngaphaya ndagontsha phantsi ndandisoyika ukushukuma ndisoyika ukuba ngandidubula. Abe amatyholo eshukuma ngoko ndahlala nje ndazola. Unomatse osemthini waqala ukunyuka eqabela induli waze wadubula ngayo mibini loo mibhobho ngoke wamphosa waze loo nomatse wayehla ngapha kwenduli. Ndacinga ngoku ndiza kumkapha yonke laa ngxolo iyaphindaphinda umpu wakhe awunanto ilayishiweyo yokudubula. Ndaqalisa ukuhla induli waze loo mpu wadubula kanye phambi kwam loo nto yandijikela ngapha. Ndaze ndaqalisa ukuya ngaphaya ukuhla ngenye indlela wadubula ke mpu omfutshane omashumi-22 zabe iimbumbulu zindiza phezu kwam ndathi uthi ndikwindawo eyoyikekayo. Ngoko ndajika ndahamba ndehla ngumlambo ndaze ndacinga za kuhlala apha ndizimele ade agqibe ukuze ndibe nokuphuma. Kwathi endleleni yokuhla ke kwenzeka ndatsaleleka ekujongeni ngakwicala langasekunene lam. Ndaze ekwenzeni kwam njalo nako kulele ipakethi yesigarethi engenanto apho umntu othile wayeyilahle khona phantsi koko kubaleka kwexa oonomatse basemthini bakephinyela ematyholweni. Ndaze ndayichola le pakethi ithile iyeyomdiza ndaze ndajonga andizange ndiyichole uxolo ndayijonga andizange ndiyichole kuba ndilithanda ivumba lezo zinto indawo yokuqala. Ndajonga phantsi apho kwaye yinkampani ethile ecuba endiqikelela ukuba mandingalibizi igama layo kodwa ndiyakwazi. Yayisithi apho intluzo yendoda ecingayo nencasa yendoda etshayayo. Ndakhangela kuloo nto ndaze ndacinga intluzo yendoda ecingayo ndacinga ukuba indoda iyacinga kwa ukucinga ayinakutshaya kwa ukutshaya. Ingathini ke ukuba intluzo yendoda ecingayo indoda ecingayo ayinakutshaya konke. Ulungile. Ngoku ndacinga into eqhatha kanjani ke loo nto. Ngoku eza nkampani zecuba zimele ukuba ngamamelika kwaye ukuba singaphila ngokwenkqubo yethu besinokusebenzela ukuncedana ukuba siyavelana omnye nomnye. Kwaye bobunjani ubuhanahanisi isizathu sokuba ndibe andilibizanga igama loo nkampani ndimelwe kukuthetha izinto ezimbi ngabo. Yaye yenjani indlela anokuba ngumhanahanisi ngayo nabani na ukuze enze imali. Indoda ecingayo ayiyi kutshaya konke kodwa indlela uluntu lwaseMelika oluyiwela ngayo loo nto bacinga ukuba into ebalulekileyo. Ngoku ukhangela awunako ungabuza nabani na inzululwazi oyaku ofuna ukuzibuza awunako ukuze utshaye ngaphandle kokufumana incindi eyitela. Ukuba kukho intwana nayincinane yomsi ophumayo yitela leyo. Kwaye ukuba awufumani msike awufumani tela konke konke. Yaye akukho nto oyifumanayo utsala nje kukhuni olomileyo. Kodwa okoko nje ufumana umsi othile ufunxa umhlaza intshongo. Ukuba unokuba kunye nam kulo nyaka upheleleyo okanye ongaphambi kwalowo ndicinga uba yenguwo kumboniso wehlabathi apho uYul Brynner nabo bonke abanye babelapho besenza imiboniso kwaye wawunokubabona bethabatha imidiza bawufake kwinto ethile bawunqamlezise kwiqhekeza lelitye elikhanyayo aze lo gqirha akuthabatha isiziba asisongele apho asuse intshongo kuwo ayifake kumva webuzi elimhlophe alivalele okweni kuze kuthi njalo ngeentsuku ezisixhenxe bayikhuphe yabe impuku izele kangako ngumhlaza kangangokuba ingabi nakuhamba isuka kwintshongo ephuma kumdiza omnye. Waze wathi uyazi batsho ukuthi awunakuyifumana ngapha kwentluzo. Wathi awunakuba nakuyihluza nayiphina intluzo enokukhupha intshongo iya kukhupha umsi. Wathi ngokuba umele ukuba nomsi ube netela ukuze kwenzeke umsi kwaye itela yenza umhlaza. Waze ke wahamba wayitsala yaphumela emanzini waze wathi ngamanye amaxesha ukucinga ukuba ungayihluza ishiyekele. Wathi lonke ixesha ukuthi akunamsebenzi noba uyitsale yaphumela phi na. Wathi bathi andiwubizeli ungene ngaphakathi bawufaka nje emlonyeni wabo baze bawuvuthele uphume. Waze wathabatha loo nto wayisongela waze wayibeka phantsi kwento ethile apho waze wabonisa ukuba yayisengumhlaza. Wenza ntoni? Uyawuginya uhle emqaleni wakho yabona. Kwaye akukhathaliseki nokuba wenze ntoni na isekukufa yabona. Wayeke ukucinga ukuba inkampani ingaqhatha umuntu ngokwaneleyo okanye izama ukuqhatha abantu bakowayo kanye unjengexhalanga liphila ngaphandle kwako walo uhlobo lwalo kanye ukwenza imali uthengiswa ukufa kwilizwe nakubafana aza baphume phaya ngaphandle kwithafa ledayi babafele baze bajike babathengisele into enjengaleya phantsi kwemilo obuxoki intluzo yendoda ayicingayo kodwa incasa yendoda etshayayo umelwe kukuba utshaye uze ufumane loo ncasa yabona incasa yendoda etshayayo indlela abayiwela ngayo abantu nangoko bayalifumana ngoku yinto nje okunilukuhla ngakumbi yabona ngumtyoli ababukhathalelanga ubomi benu abanavelwano nini banithengisela loo nto ukuze banibukele nje nisifa okoko nje befumana imali njengezopolitiko nemfazwe andikholelwa kwimfazwe andikholelwa ekubeni simelwe kukuba sibe sabanemfazwe konke ndiyikholelwa kubukumkani obukhulu obuziswa nguthixo impucuko enkulu eyakuhliswa phantsi kolawulo lwakhe buqu olukhulu akusayi kuze kubekho enye imfazwe isizwe asayi kuphakamiselana zirhweqe nesinye isizwe zonke ziya kuba luxolo uxolo olungunaphakade ngoko olu hlobo lwempucuko luzisa imfazwe awukhona siyasiphucuka phantsi kolu kokhona siyasibanemfazwe ngakumbi omnye azame ukuphucuka kunomnye kwaye ukhona siyasiphucwa oko kwenza imfazwe ngakumbi yabona kwaye khangela ukuba intoni naphantsi kwale mpucuko ukuze umntu abe nokukhupha into enjengaleyo kwaye into eyenzayo kuphela ikuqhatha nje ukuba ikwenze uthenge iminye imidiza kuba ukuba indoda itshaya imidiza kwaye ndiyakholwa ukuba into yedemoni kwaye kukho idemoni entlongo endodeni nakuye okanye emfazini ukuba umdiza omnye uyakwanelisa loo dimoni entshongo ide kuyeke iyeke kungcungcuthekisa ngomdiza omnye uze ke uthathe intluzo wenze nje ukuba isinye kwisithathu saloo msi siphume apho ngoko okanye isinye kwisithathu saloo ntshongo siphume apho ngoko iyakuba imidiza emithathu iyakuthabatha indawo yaleyo kwaye uyakutshaya ibe mithathu kwenye yabona kuphela liqhinga bubuqhinga iqhinga lokuzama ukuthengisa imidiza bangathengisa ibe mininzi ngolo hlobo kunokuba benokwenza ngokuyeka nje umntu atshaye icuba elithe ngqo kwinqawa yakhe okanye kumdiza wakhe ngoku yabona yinto yomtyoli ndathi ndimi apho ndijongile ndicinga ukuba into enokuhla kanjani naleyo kwafika umbuzo kum ndaze ndathobela ngasemva ndakhangela kuloo pakethe kwakhona ndaze ndakwakhangeleka njengathi kukho into ethile eyathi kum kodwa ikhalo eli lilungile intluzo yendoda ecingayo incasa yendoda etshayayo kwafika kum ukuba okwakuqhatha kananjalo kwimoya yasenyameni apho ecubeni kwinto ethile engqamana namabandla namhlanje yabona ukuqhinga kufikelele kubeni ihlabathi liphela libe bubuqhinga obukhulu bento eyinyaniso ngenene nento elungileyo yabona kwakwezombuso kwizinto zasekuhlaleni esikolweni kuyo yonke into ibe bubuqhinga umfo selula wandixelela ukuba ngenye imini wayesezantsi kwinkampi yomkhosi laze ijoni eliselula latshayiswa inqwelo enkulu yasemkhosini imiphunga yalo isusalo okanye nantoni ekwakuyo yagqabhuka baze benyuka baye esibhedlele babe nesithathu okanye isine sogqirhesi asimi apho emgceni babe wonke umntu eme emgceni abe amajoni amabini okanye amathathu ebambe umhlobo wawo emphakamisile kwaye kunzima kuye ukuba abe nokuphefumla lonke ixesha ephefumlwa olwabambo lwaluhlaba kanye kwimiphunga yakhe loo nto imenze ukuba ophele ngaphakathi bamyeka ke lo mfo omncinane wema apho kuloo mgca emva kakhulu kuloo mgca babayeka abanye babo bafo kwakungekho nto banayo koko indleba ebuhlungu okanye into enjalo bahamba ngaphambili kwathi malunga nexesha yakufika ngalo apho umphathi mkhosi othile wangena enomntwana omncinane wayenerhashalala inkwenkwana yakhe okanye intombazana enerhashalala esandleni sayo baze bawumisa loo mgca ukuze bangenise umntwana omphathi mkhosi wabe laa mfana egqabukile esifa nantso ke oh ukuba lo mphathi mkhosi wayenovelwa nolululo ngomntakwabo ophaa phandle emgceni ngewathi lo mntwana ngakhe alinde yusalaa ndoda ize apha ngokukhawuleza yenzeleni into kodwa wonke umntu ufuna ukubonakalisa igunya lakhe ngoku abanjalongo bonke hayi abanjalongo bonke kodwa baninzi kakhulu abanjalo baninzi kakhulu kuba balolo hlobo Kodwa laa ndoda inye into eyayicinga ngayo inkwenkwe eyayo eyayinerhashalala esandleni sayo ingacingi ngalo mfana usizana umiphaya etyumke phantsi kwenqwelo yomkhosi kwalo nqwelo mhlawumbi kwalo mfana wayenokusindisa ubomi bakhe ngenye imini kwithafa ledani yabona abemi ukuze bacinge bazicingela bona kuphela intluzo yendoda ecingayo ndakhangela kuyo ndacinga yinto ethile efana neemvabaza namhlanje amabandla esinawo ngalinye kuwo linentluzo yalo banohlobo lwabo lwentluzo eyeyabo bavumela nje ukuba kungene oko bakufunayo ukuze kube koko bangakufuniyo ukuba kungene oko bakuhluzela ukuba kungene bakuhluzele ukuba kuphume ngohlobo lwabo lwentluzo bavumela nje okungaka kwehlabathi ukuba kungene ukuze kwanelise abangakholwayo abangaphakathi apho bayakubangenisa akunamsebenzi noba intoni na ukuba banemali bayakubangenisa akungenamsebenzi noba intoni na ukuba bangabadumileyo kodwa kukho into enye malunga noko awungeke ungene kwibandla likathixo ngolo hlobo hayi ihlelo ngoku ihlelo ngoku ndithetha elenene ibandla likathixo elililo kanye njengeenkampani zecubaza namhlanje abantu bangena kula mabandla okanye amahlelo sele exheliwe banencasa kwaye loo ncasa zezodidi zehlabathi kwaye ihlelo ngalinye linentluzo eyalo kwaye bahluzela ngaphandle onke amakristu enyaniso ayakuthi amen xa eshumayela aze angenise bonke abanqothule inwele ooizebhele abaziqabe ubuso abalapha elizweni okoko nje bengabadumileyo usibanibani uhamba kwethu inkwenkwezi yemiboniso bhanyabhanya umntu obalulekileyo nalo uhlobo lwentluzo abalusebenzisayo ihlelo lethu usibanibani mongameli okanye okanye umphathi mkhosi okanye umntu othile ongowehlelo lethu yabona kubahlobo lunina lwentluzo abalusebenzisayo yiloo ntluzo kakade yehlabathi abantu behlabathi abantu bayazi ukuba bafuna ntoni na ngoko ukuba bamele ukuyifumana loo nto bayifunayo ngoko kuyafuneka ukuba babe nohlobo oluthile lwentluzo ukuze ungako kwehlabathi uthethe kuphumele ukuze kwanelise incasa yabo esehlabathini intluzo yendoda ecingayo incasa yendoda etshayayo intluzo yehlabathi lezenkolo nencasa yabantu behlabathi bafuna ukuba ngabenkolo bacinga ukuba bamelwe ukuba babe ngabasenkolweni ngokuba banomphefumlo ekuqaleni kwethu ukuza kweli lizwe nafumana amandiya enqula amalanga nezinto ezinjalo ngokuba kutheni ungumntu ophilayo siya emva kumahlathi aseafrika sifumane abantu abangabelo lizwe benqula into ethile kuba bangabantu abaphilayo kwaye bayafuna banyanzelekile ukuba banqule ngoko umntu akunamsebenzi nokuba uwe kangakanani na uhlala isazi ukuba kukho into ethile kwindawo ethile koko unencasa ethile ehlabathi ngangokuba akanakuyithabatha intluzo echanekileyo umele ukuba abe nentluzo eyenziwe nguye mntu ngamnye enohlobo lwakhe lwentluzo kampani nganye umdiza iqhayisa ngeyayo into abanokuyenza intluzo yenene leyo yona ntluzo ingcono konke kuphuma phambili nazo zonke izinto ezinjalo bathi incasa iyaphuma okanye into enye ngokuphuma phambili oh yiba nenceba ngokuphuma phambili yintoni ephaya kwisiphelo esisemva sayo ngoko ngokuqinisekileyo asiyo ndoda icingayo okanye umfazi ocingayo kodwa nantso into abayithethayo baqhatha nje abantu ngokulula ngoku sifumanisa ukuba ngomhla wethu ukuba abantu banencasa kwaye yintoni eyenza ukuba umntu atshaye umdiza ukuze anelise incasa yintoni eyenza ukuba umfazi atshayele yona umdiza kukwanelisa incasa kwaye ukuba ibandla lithe laqonda iqela labenkolo lona ukuze lifake abantu apho bamelwe ukuba babe nohlobo oluthile lwentluzo ukuze banike abantu incasa abafuna yona ngoko ukuba bafumani kufumana kwancasa abayifunayo abawufuni umdiza kwaye ukuba banakuyifumana incasa abayifunayo enkolweni abayithabathi inkolo ngoku ngokucace kangangokunokuba kunokuba njalo abafazi benxibe iibhlukhwe ezimfutshane benqothule inwele beziqabe ubuso benxibe ngokuvelisa umzimba bafuna loo nto bayayithanda loo nto njengokuba bendithetha ngale ntsasa ngentsasa ecawe pheleleyo ngela vili lisembindini wevili okanye laa ndawo incinane ingumphefumlo ngaphakathi ngaphakathi komoya indlela ekuthi ngayo umoya ongaphandle phakathi komphefumlo nomzimba ube ngokupheleleyo ungathanjiswa ngomoya oyingcwele ingaba niyiqondile nonke loo nto ngoku kulandela loo nto malunga nenkqubekeko yomyalezo uThixo weli hlabathi abathanjiswa ngemihla yokugqibela oko kungaphandle esasingqa sembindini isangqa sokuqala sizizimvo zobuntu isangqa sesibini zizimvo zomoya ukuthanda ukuzithandela umnqweno njalo njalo kodwa umphakathi ngumphefumlo lo mphefumlo umiselwe ngenxa engaphambili ngoko bangawuthambisa loo moya ukuze wenze loo mzimba ongaphandle uthobele umoya kodwa umphefumlo onayo loo mphefumlo uya kufa umphefumlo walayo ngokungakholwa ilizwi likathixo eliyinxalenye yawo lo mphefumlo uya kuthi ngona phakade sele wenze njalo uya kuhlala usenza njalo ndiyakholwa ekufeni okungunaphakade kanye njengokuba ndikholwa kwizulu elingunaphakade kodwa hayi isoko esingunaphakade akukho nto injengesoko esingunaphakade akukho kufa kungunaphakade bantu abaninzi babo ngabenkolo ehlabathini namhlanje bahlala befile umfazi ophila eziyolweni neenwele zakhe ezinqotlweni obuso bakho obuqatyiweyo ufile ngoku adla ubomi ibhayibhile yatsho yabona yabona usenokuba ngwenkolo kodwa akazange asindiswe unemihlali yangaphandle usenokucula ekwayeleni okanye usenokuxhentsa ekumoya usenokuthetha ngelwimi abe nazo zonke izibonakaloliso zomoya kodwa ngaphandle kokuba loo mphefumlo ungaphakathi ube uyintombi kathixo yabona kuphelile ngaye kungenamsebenzi noba wenza ntoni na uisraeli konke ngaphandle wayengomoya ezaliswe wonke kukulunga kukathixo nendlela ababenohlwanela ngayo uthixo njalo njalo kodwa loo nto ayizange isebenze umphakathi wabo ungena kuliqonda ilizwi ngokwalo kodwa xa uzelwe ngomoya kathixo ngoko ungunyana kathixo kwaye wawuhleli ungunyana kathixo kwaye uya kuhlala ungunyana kathixo akukho ndlela yakuyahlula loo nto ngokuba yi unobomi ongunaphakade kwaye unaphakade akazange abe nakuqala engasayi kuze abe aphele o ngenxa yobabalo lukathixo ukuze abe nokusipha ukuqonda kweemfihlelo ezinkulu olo hlobo njengokuba upawulos wathethayo apha kwindawo esemazantsi ukuhla kumaefese ethetha ngomyeni enkosikazi waze wathi le yimfihlelo indlela abathi ngayo abafazi bamelwe kukuhlonipha abayeni babo nakwindawo yesibini ndiyakholwa ukuba kunjalo kwibhayibhile iphela apho intlonelo kwathethwa ngayo kubo yathi abafazi kubonwa intlonelo yakhe kumyeni ehlonipha umyeni wakhe ngoko umyeni umelwe kuwuphila ubomi obulolo hlobo phambi kwenkosikazi yakhe ngokokude inkosikazi yakhe imhlonele ngokonyana kathixo kwaye ukuba kaphile olo hlobo lobomi ke ngoko kakade ayisayi kumhlonela ngokuba iyazi ukuba ungubani na kodwa xa indoda indoda enentlonelo ihloniphekile icocekile kwinkosikazi yayo naphambi kosapho lwayo isicaka senene sikathixo ngoko abafazi abantwana nako konke bamele ukusihlonipha eso sicaka sikathixo ngentlonelo qaphela ngoku abafazi bafuna ukuba neenwele ezinqothulweyo bafuna unxibe ibhulukhwe ezimfutshane baziqabe isiqabo sobuso ezi mpahla zangaphantsi zincinane nezinto ezinjalo bazinxibayo ngale mihla bafuna ukwenza loo nto kwaye nangoko bafuna ukuya enkonzweni uyayibona loo ntambiso iphezu komoya hayi phezu komphefumlo yabona bathi bafuna ukuba ngumkristu ukuze bazenze nezi zinto kananjalo aze mlungiselele athi kulungile ngoko ukuba uthi kulungile ungaba lilo ilungu igama lakho lingabhalwa encwadini yebandla lam apha kulungile ngoko umnika intluzo yakhe yobuhlelo ukuze ilungele incasa yehlabathi yalo mfazi uyalithanda ihlabathi uyayithanda incasa yalo Ngoko yena unenhluzo yakhe. Kodwa yena ukudele kube ngumfazi ocingayo.
But there you are.
Kodwa nantoke nako apho ndifumene khona lengongoma. Hayi akanguye umfazi ocingayo. Ukuba becinga beyakwazi ukuba ibandla likumgweba ngomhla wokugqibela. Ibandla limgweba ngoku ngobulungu bakhe. Ukuthembeka kwakhe kuloo maqela angawawo nasekuhlaleni. Bayamgweba ngoku ngaloo nto. Kodwa uThixo uza kumgweba ngomhla wokugqibela. Ngoku akanguye ocingayo. Kanye njengendoda etshayayo iwuthanda umdiza wayo kangangokuthi amajelo ayo okucinga abe enziwe abuthathaka intshongo. Kwaye iminqweno yomfazi yenze buthathaka amajelo akhe okucinga wade wenza ezi zinto zingcolileyo emehlweni enkosi kuba kufuna ukuzenza zanelise incasa yasehlabathini yalo mfazi. Ngoko uthabatha intluzo yehlabathi yenkonzo ukuphumela kanye ngaphaya kwayo ngokucolekileyo kungekho nto yakumkhathaza oko kubonisa ngoku siyabona ukuba oko kwinyaniso aze athi umlungiseleli oko kulungile asibagweyi bafazi ngokwenza loo nto kulungile kukho isono ezingako ngaphakathi kuyo esithe saphumela kwintluzo yakhe. Oko kubonisa ukuba baphumele kwintluzo yemfundo yezakwalizwi kwaye banencasa yemfundo yezakwalizwi kwaye banencasa yemfundo yezakwalizwi kodwa ngokuqinisekileyo ayikhange iphumele kwintluzo kathixo. Hayi mhlekazi, ngoku ukuba kukho intluzo yemfundo yezakwalizwi yomntu ocingayo wemfundo yezakwalizwi kuze kubekho intluzo yebandla yomntu ocingayo webandla intluzo yomdiza yomntu ocingayo womdiza kumele kubekho intluzo eyinene endaweni ithile yomntu wenene ocingayo. Kwaye uthixo unayo intluzo yaye yona lilizwi lakhe lingumahluli ngokuba lingamanzi okwahlula wesono. Ngoku nantso indoda ecingayo okanye incasa yendoda engcwele. Kwaye ukuba indoda ithe yaphumela kolu didi lwentluzo yehlabathi inencasa yehlabathi kanye njengenkampani yecuba iba namalungu amaninzi kwibandla layo ngokwatyhala aphumele kule ntluzo ukuba athi ngabafazi abaninzi abahamba inkonzo okunamadoda. Yisele ukuba njalo loo nto ngoku isenokuba inyaniso kananjalo loo nto xa yena enokuya aze enze nantoni afuna ukuyenza injalo loo nto uyakwenza uyakujoyina nayo nantoni na kodwa uphumele kulaa ntluzo yebandla ukuba bephumele kwintluzo kathixo abeyakuphuma engowahlukileyo kuyo yabona ebengenakuphumela kwintluzo kathixo aze aphumele enenwele ezinqothulweyo akanakuba nako ukuyenza nje loo nto. Ngoku oku kuza kuba kubakrakra kancinane mhlawumbi kumntu othile kodwa xa ebeqalisile ukuphumela kwintluzo kathixo kwaye yatsho phaya kubo ukuba bangazichebi iinwele zabo ngoko yintoni ungohlala kwelinye icala ukuba ibitshilo ukuba kusono kumfazi ukwenza okunjalo kwaye ungongahloniphekanga kuba wenza okunjalo ukuba uyafuna utsho ke umelwe kuzicheba iinwele zakhe ithe ngoko makazichebe zonke ke yaze yathi siyazi uba kulihlazo kumfazi ukuba ichetywe intloko yakhe yathi ngoko mayigqubuthelwe intloko yakhe kwaye iinwele zakhe zisigqubuthelo sakhe hayi umnqwazi nenekazi ziinwele zakhe isigqubuthelo ibhayibhile yatsho kunjalo. Oko kubonisa ukuba ungumahlulwa wenkosi iinwele ezinde emfazini zithetha ukuba ungumahlulwa wenkosi ngoku sifumanisa ukuba oko kuyinyaniso kodwa sifumanisa ukuba indoda ecingayo ebizwa ngolo hlobo kwihlabathi ingatshaya ize nangoko ifumane incasa yayo imele ukuba nengqondo yaneleyo okwazi ukuba ifumane itela kwelo cuba kodwa kuphela into eliyenzayo kukumthengisela elinye limenza athenge iminye imidiza kwaye intluzo yebandla ifumana amalungu nezinto ezinjalo xa ithe yawavumela ukuba aphumele ngaphandle kwayo nantoni na abe nangoko engawenkonzo bafumana amalungu awongezelelekileyo bekunokuthini uba besinokuya emabandleni ngokuhlwa nje sihluze umntu aphume ngaphandle kwabo bangamakristu azelwe ngelizwi wenene ngezininzi intshumayelo ezize ezinyuke ngodonga ngokuhlwa nje nyaniso leyo kuba ziphume ngaphaya kwintluzo kwaye kuba bendinomnqweno omnye entliziyweni yam kwaye ndiyathemba uba wonke umntu ondiphulaphuleyo ukuba naloo nto thixo ndikhuphe ngaphaya kwentluzo yakho njengokuba udavide wathi ndilinge undivavanye ubone ukuba kukho bubi buthile nakum ubukhuphe nkosi yabona ndifuna intluzo kathixo andikhathali nokuba ihlabathi lenza ntoni na nokuba inkonzo inantoni na ndifuna ukuba indoda ecingayo ukucinga ukuba ngubani na endiya kumanga kuye kolunye lwezi ntsuku ngomgwebo. Qaphela inkampani yecuba oko ikwenzela ukuthengisa imidiza engaphezulu ibandla oko likwenzela ukufumana amalungu angamanye Umfazi ononwele zifutshane inxibe ibhulukwe zifutshane angabambeka kwintluzo kaThixo. Akanakuphumela ngaphaya kuyo enenwele ezimfutshane ngokuba iBhayibhile ithi akamelwe kukuyenza loo nto. Uyayihlaza intloko yakhe xa esenza oko. Zimelwe kukuyazi loo nto. Kodwa uphumela nje ngaphaya kwibandla ngokulungileyo bebonke. Ndiyema ngamanye amaxesha kungekho ngokungahloniphi nabani na. Andize ndithethe ndibhekise emntwini malunga naye nawuphi na umntu kodwa kusisono kwibandla. Niyandimnqinela ngaloo nto. Andikhange ndithi unkosazana uzibanibani unjenanje okanye umnumzana uzibanibani okanye umfundisi uzibanibani unjenanje. Hayi mhlekazi, ndithe isono sisono ukuba sikusapho lwam sikum ndikuye nabani na okuye kusisono nangoko. Hayi ngenxa yokuba iseso siqu andithethi ngokuchasene neziquo ezithile, ndithetha ngokuchasene nesono. Andikhathali nokuba ndim okanye nabani na enguye. Xa uqalisa ukuphumela kwintluzo kaThixo nasiphina isono siya kukumisa kanye kuloo ndawo. Qaphela, kodwa umfazi ufuna ukuba neenwele ezifutshane nxa ibhuluka ezifutshane okanye afake isiqabo nantwana enye aye kuphumela kanye ngapha yokwintluzo yakwamoya ngokulula kangako. Akukho nto malunga noko ayokungena kanye ekufeni kuba yena uthi kulungile, akukho ngozi kuloo nto. Ukuba uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi kungokuba uthando lukaThixo lukhona ukubakho kuwe. Uyehla kuye kuphumela emoyeni angatsalela kuhle kuyokungena kumphefumlo wakhe. Izinto ezingezo zikaThixo nezichasene nelizwi likaThixo ukuba yileyo incasa esemphefumlweni inokuphumela kulo ncasa ukubona ukuncamla, inokuphumela ekucingeni ngokucinga izathu. Akukho ngozi kuloo nto, ndinencasa nako ukuvakalelwa. Ndiyavakalelwa ukuba oku kulungile. Angaphumela aye kuma ezantsi kuleyo kuyokungena kanye emphefumlweni wakhe ukuba umphefumlo wakhe ungolo hlobo. Oko kubonisa ukuba akabizeli ngentluzo kaThixo. Kodwa ukuba unenwele ezingqotlweyo eqaba isiqabo sobuso enezifutshane ibhulukwe ekhangeleka kwendoda nazo zonke ezibhulukwe zabafazi nokuba intona abazibiza ngokuba ziyiyo ethetha izinto ezilolo hlobo esenza ezo zinto ephilela ihlabathi uyakuma. Akanakuphumela apho. Hayi mhlekazi, oko kuyamisa ekuqalekeni. Qaphela, indoda ekhangela kwimilebe yakhe ebomvu emihle nobuso obuqatyiweyo nezifutshane nezinxibo zangaphantsi noba intona enxibileyo, indoda ecingayo ngenene ayisayi kumjonga. Ngoko indoda elilungu lebandla iya kumjonga imbuke. Kodwa andikhathali nokuba ukhangeleka kanjani na emehlweni, indoda ecingayo iya kujika intloko yayo. Kuba iphumele ngaphaya kwintluzo kaThixo kwaye iyazi ukuba ukukhangela kuye kukrexeza entliziyweni yayo. Ayicingi ukuba mhle, ithi ingaba asiyonto intleke. Hayi, kuyo akanjalo. Ungokhangeleka engcolile, uyizebhele oludwayinge kwindoda ecingayo. Unyana kaThixo umjonga enosizi kwaye into yokuba engosapho angowalo. Injalo loo nto. Angathini ukuba ngudade wethu lo enze ngolo hlobo? Yabona, uphumele ngaphaya kwintluzo ethile waze waphumela kwenye. Ayisayi kucinga ukuba mhle konke obo ayibobuhle kwindoda yenene kaThixo. Khumbula, ngaxesha lithile phambi kwegazi likaYesu Kristu kwabakho intluzo njengokuba siza kufika kuye emzuzwini embalwa. Oonyana bakaThixo bakhangela iintombi zabantu uba zazintle baze bazithathela abafazi. UThixo akazange ixolele loo nto. Kwaye kwakhona yenzeka ekumatsheni kaIsrayeli waze uThixo akabaxolela kwaye ngamnye kubo watshabalala. Intluzo yendoda ecingayo. Ndaphuma ndeza apha enkonzweni kwakho uRico omncinane emiphaya emva kwenkonzo ngobunye ubusuku. Wathi malunga nesithathu okanye nesine seminyaka eyadlulayo wathi isizathu sokuba uthethe loo nto kungokuba ulixhego. Wathi mna ndicinga ukuba bakhangeleka bebahle. Ndathi ndingayiqonda loo nto ngokujonga nje ukhangeleka kwakhe ungabona indlela wayekhangeleka ngayo. Ndathi mandixele into, umdala kangakanani? Malunga namashumi amathathu eminyaka ubudala. Ndathi xa ndandineshumi elinesihlanu leminyaka umamtshabu nawe ndandisacinga ngale nto inye. Kunjalo kwaye isekukungcola. Intluzo yendoda ecingayo. Ngoku qaphela, ukuba ithe yaphumela ingqondo yayo yahluzeka ngelizwi likaThixo, intluzo kaThixo ayisayi kumkhangela, ayisayi kucinga ukuba mhle, iya kucinga ukuba unguyizebhele. Iyakucinga ngaphaya kwalo milebe ibomvu kukho amabamba etyhefu ayakuyihlaba. Kwaye iBhayibhile ithe amasango akhe asakwela abafileyo kwaye indoda ingena kuye njengenkabi yenkomo esiwa ekuxhelweni kwayo. Nantso intluzo yendoda ecingayo. Unqwenela ntoni? Xa umfazi esihlanga esitrato enxibe ngolo hlobo uze wena ndoda ujike intloko yakho ubheke ujonge ngolo hlobo awusebenzisi intluzo yendoda ecingayo.
Because when you do that, you're committing adultery.
Ngokuba xa usenza loo nto uyarheqeza uba intluzo ithe umntu okhangela umfazi ukuze amkhanuke usele mkrexeze naye kakade. Jika intloko yakho ndoda ayicingayo. Mka kuye akamhlanga uyinyoka injalo loo nto uzibhija njengayo wenza njengayo uhlaba njengayo. Mka kuye. Oh ewe, ilizwi likaThixo liyintluzo yendoda ecingayo. Nabana uyayazi loo nto. Yiloo nto umphefumlo wakho ohluzwa ngayo. Ilizwi likaThixo. Kwaye lenza ukuba xa uphumele kwekaThixo, xa indoda ecingayo iphumela kwintluzo kaThixo, oko kuyinika incasa yendoda engcwele. Injalo loo nto. Xa uphumele kwintluzo kaThixo, ngoko incasa yakho incasa yendoda engcwele. Yenza incasa yendoda elilungisa oko kuthetha ngokuqinisekileyo kulungile. Ngoku sifumanisa indlela ekwakusenziwa ngayo oko ngokomzekelo kwaisrayeli kusenzelwa ibandla likaisrayeli kuphela. Naso isizathu sokuthetha oku ngoku ukuba balungiselela bavumelani kuyo nantoni na ethethweyo le yebandla lam ethe inkosi yandinika lona ukuba ndishumayele kulo. Qaphela kwi-Exodus ishumanethoba ndifuna kwa uyifunde wakufika ekhaya xa unethuba elithe chatha. Qaphela xa uisraeli wathi wenza isono okokuqala wabethabatha ithokazi elibomvu elalingazange libe nadyokhwe entanyeni yalo. Oko kuthetha ukuba lizange libotshwe nayo nantoni na kwaye lalimele ukuba libe bomvu. Umbala obomvu ngumbala womnqophiso. Uyazi inzululwazi iyazi ukuba xa uthatha okubomvu ukhangele ngaphaya kokubomvu ngokubomvu kumhlophe. Khangela ngaphaya kokubomvu ngokubomvu kumhlophe. Ukhangela ngaphaya kwegazi elibomvu lenkosi uYesu zize izono zethu ezibomvu zibe mhlophe ngokwekhephu okubomvu kukhangelwe ngokubomvu. Kwaye ithokazi lalibulawa ngexhala ngokuhlwa libandla liphela likaIsrayeli. Kwaye kwakubekwa imigca emihlanu yegazi lalo phezu komnyango apho ibandla liphela kwakufuneka lingene khona umzekeliso wezigaba ezisixhenxe zebandla ngegazi ukuze umzimba walo uthatyathwe utshiswe. Wawutshiswa nempuphu nesikhumba namathumbu nobulongwe yonke into yayitshiswa kunye. Kwaye kwakufuneka linyulwe indoda ecocekileyo lize libekwe kwindawo ecocekileyo ngaphandle kwebandla. Ngoko ke ukuba uisrayeli wayenokubona njelo mzekeliso ilizwi likaThixo alimelwe ukuphathwa ngezandla ezingcolileyo zokungakholwa. Kumele ukuba ibe indoda ecocekileyo kwaye ukuba icocekile imelwe ukuphuma kwintluzo kaThixo. Kwaye indoda ecocekileyo izandla ezicocekileyo kwaye lalifanele ukugcinwa kwindawo ecocekileyo hayi kwindawo apho izebhele nooriki nayo yonke into ithabathe inxaxheba khona ize ithabathe umthendeleko nezinto ezinjalo xa bejikeleza esithubeni namakhosikazi nabaye nazo zonke iintlobo zokungcola besiya kwiipati nemidaniso beneenwele ezinqothulweyo neebhlukhwe eziputhana nayo yonke enye into bezibiza ngokuba ngamakristu. Limelwe ukugcinwa kwindawo ecocekileyo liphathwe ngezandla ezicocekileyo. Kwaze ngoko xa uisrayeli wonayo waze waqonda ukuba wenze okuphosakeleyo ngoko babetshiswa ngothuthu lwelithokazi phezu kwabo lawo ke yayingamanzi okwahlula okukuhlandlulwa ngenxa yesono. Qaphela yiyo le naxa uisrayeli phambi koba benokungena ebudlelaneni bokunqula abefanele ukuthi kuqala badlule kumanzi okwahlula ukungcwaliswa ngokholo uze ngokuva ukuva ilizwi baze ke bangene ebandleni phantsi kwaloo migca isixhenxe igazi ukubonisa ukuba kukho into ethile efileyo yazehamba phambi kwabo ngenxa yezono zabo. Babesahlulwa ngokuva ilizwi amanzi okwahlula baze bangene ebudlelaneni. Uphela kwendawo wathi uThixo wahlangana nomntu kuyo kwakungaphaya kolo lungiselelo. Wayengena kuhlangana naye nakweyiphina enye indawo wayemele ukungena ngaphaya kolo lungiselelo. UThixo wahlangana noIsrayeli kuphela kwindawo enye. Kwaye uThixo uhlangana naye kuphela namhlanje kwindawo enye kwaye apho kukuYesu Kristu yena unelizwi amanzi okwahlula kwaye igazi lakhe laphalazela zonke izigaba ezisixhenxe zebandla ke ngoko ngomoya oyingcwele singena kobo budlelane bona bunikezelwe kwibandla kuphela omkhulu kangakanani yena.
Also now we want to look at Ephesians 5:26.
Kananjalo ngoku sifuna ukukhangela kuma Ephesians 5:26 ithe ukuhlanjwa ngamanzi ngelizwi amanzi okwahlula enza ntoni wona ke
then the filter of God
ngoko intluzo kaThixo nilizwi
waters of separation washing
amanzi okwahlula ukuhlanjwa ngamanzi ukwahlula ngelizwi intluzo kaThixo ngoko awuna kungena kuKristu ngenhluzo yebandla. Awunako ukungena ngenhluzo yobuhlelo okanye ngenhluzo yomgaqo. Inye kuphela inhluzo onongena ngayo kulaa ndawo ingcwele leyo kungokuphumela ngokuhlanjwa ngamanzi ngelizwi. Ilizwi likaThixo liyintluzo yendoda ayicingayo. Ibandla liyakugweba ngokuba ulilungu elilungileyo na okanye hayi. Liyakunika umngcwabo olungileyo nokuphakanyiselwa esithubeni kweflegi ekufikeni kwabo. Lithumele iinkatha zeentyatyambo ezinkulu likwenze yonke into. Kodwa xa kufika kubeni umphefumlo wakho ujongane noThixo umele ukuba nobomi obungunaphakade kwaye ukuba ubomi obungunaphakade buyinxalenye yelizwi kwaye njengokuba elam ilizwi lingena kuphika isandla sesam asinako ukukhanyela isandla sam iliso elelam alinako ukukhanyela isandla sam okanye unyawo lwam okanye uzwane lwam okanye naliphina ilungu lam azinakuba nakulikhanyela kwaye kungekho ndoda inxalenye yelizwi likaThixo okanye umfazi onokukhanyela indawo enye yelizwi likaThixo.
Then women, when you think you can have bobbed hair and come in the presence
of God, bafazi xa nicinga ukuba ninokuphungula inwele nize ningene kubukho bukaThixo niphosisile.
You see it?
Niyayibona?
You are wrong.
Niphosile. Aninako ukuphumela kwintluzo kaThixo apho nihlanjwe khona ngamanzi welizwi. Ngoko niyangena ebudlelaneni. Nicinga ukuba ninako. Kodwa ninako nide nibe nize naphumela kwilizwi ukuze lonke ichaphaze elincinane lonke ilizwi elincinane likaThixo. Umntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngalo lonke ilizwi. Kumele ukuba kuphunyelwe koko kuhluza kuphunyelwe ngaphaya leyo ke incasa endoda elilungisa kuba yiloo nto ekhangela yona ikhangela into eyakuyicoca ilizwi. Ilizwi likaThixo liyintluzo yendoda ecingayo kwaye lenza incasa endoda elilungisa siyazi ukuba yinyaniso leyo lihluza sonke isono sokungakholwa siphume. Akusekho ungakholwa xa uphumele kwintluzo ngokuba leyo incasa yekholwa lenyaniso.
The true believer wants to be right.
Ikholo lenyaniso lifuna ukulunga nokuba kutheni na? Alifuni ukuthi nje ke ndingodidi lwasekuhlaleni ndingowebandla ayona nkonzo enkulu edolophini. Andikhathali nokuba indlu yomfundisi esekujikeleni na ukuba libhodlole nga kwindawo ethile. Indoda ayicingayo iyazi ukuba imelwe kukuhlangana noThixo. Kwaye ngaphandle kokuba lithini na ibandla okanye nabanongomnye uthi na? Imelwe kukuza ngemimiselo kaThixo kwaye imimiselo kaThixo lilizwi likaThixo. Kulungile bathi lilizwi likaThixo ngokuqinisekileyo bonke bayakholwa ukuba ililizwi likaThixo kodwa niyahluza ngayo. Ningathini ukuyeka abafazi abaphungula inwele baphumele apho? Niyakuyenza njani loo nto? Niyakuthini ukuvumela indoda iphumele apho engayikubambelela kule mfundiso? Yabona asiyoncasa endoda ayicingayo. Hayi, indoda ayicingayo iyakucinga. Indoda ayicingayo iyakucinga kabini ngaphambi kokuba itsibele kwinto yololo hloko. Qaphela ukuba ilizwi alinakuzikhanyela ngoko liyanelisa kungenjalo lingumnqweno. Lingumnqweno wantoni? Yintoni eyenze ukuba ulinqwenele kwindawo yokuqala? Kungokuba emazantsi emphefumlweni wakho kwakukho imbewu eyamiselwa ngenxa engaphambili eyibubomi obungunaphakade eyahlala ilele apho yahlala ingaphakathi apho. Bonke andinike bona uba ubaya kuza kum akukho namnye uyakulahleka kubo. Incasa yendoda ecingayo xa indoda ecingayo isiva ilizwi likaThixo ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam kwasemzini azinakumlandela kuba ezantsi ngaphakathi apho kukho ubomi baye ubomi buhlangana nobomi. Isono sihlangana nesono kwaye isono sinobuhananisi kangangokuba side sicinge ukuba sisindisiwe ngeli thuba singasindiswanga. Sikobo bunzulu kanye bubanahanisi. Amalungu ebandla afuna intluzo yehlelo ukuze abe nokufumana iminqweno yeyawo aze abe esabizwa ngoba ngabantu abakholweyo ubeva besithi oh ungokholwayo kakhulu. eAfrika kwakulapho ngaphandle ngenye imini kwaye babethetha ngawo la abanye abantwana babethetha ngala maculo e-rock and roll uElvis Presley nabanye bawaculayo uPat Boone nabangabanye uRicky Nelson nabo bonke abanye abo ndathi baliqela leendlavini intombazana encinane ethile yathi kuba ungokholayo kakhulu ndathi wayenjalo noYuda ndathi uYuda wafumana kuphela amashumi amathathu esilver uElvis Presley ufumene iqela lezigidi zedola yabona Ubabini bathengise ngobuzibulo babo yabona ndathi ba lelona tyala libisizwe esinalo nangoko baqhatha njengenhluzo yomdiza lamahlelo avumela lo malungu uba angene abafanelanga nokuba babe kumele kuba kukho umthetho okuba bangabi nakucula amaculo enkolo oko kuchasene kumele kuba kube kuchasene nomthetho okuba bayenze loo nto kodwa iyonke loo nto ithe yaba yimfumba enkulu ephakamileyo bakananisi kwaye nako apho sihleli khona namhlanje Inkluzo yenyaniso yomphefumlo ithi ukuba uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukaThixo lukhona ukubakho kuwe yabona awunako ukuthi rock and roll iye ehlabathi okanye yekaThixo na i-rock and roll yehlabathi nawuphi na kuloo midaniso nehluzweyo izinto ezimbi ezingcolileyo gxebe zisezehlabathi iyonke loo nto yehlabathi awunakutsho ukuthi laa mfazi uphungule inwele wakwathixo ibhayibhile ithi akanguye ngoko oko kukungcola kwehlabathi Kwaye ukuba uthanda ichaphaza elinye lehlabathi uthando lukaThixo alukho nokubakho kuwe yabona yintoni leyo ke yintoni elitsalayo yinto ethile ezantsi ngaphakathi etsalayo umphefumlo utsala oko okufunayo ngengaphandle kuhle kuphumele kumoya kungene emphefumlweni kwaye ukuba umphefumlo uthanda ihlabathi ufile andikhathali noba uthandiswe njani nangaphandle apha noba ulilungisa kangakanani na apha ngaphandle ezantsi apha ufile Kuba lo uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukaThixo lukhona ukubakho kuye akunamsebenzi noba nguwe enkolo kangakanani na intluzo yenyaniso ngolo hlobo ibeka zonke ezo zinto ngaphandle ize ingangenisa into koko ibe bubunyaniso bukaThixo ilizwi bungene kumphefumlo inene wenyaniso bafana noEsau ngaphandle balungile uEsau wayenguwe enkolo ngaphandle kwathi kwakufika kunqulo kwakhangeleka ngathi unguwe enkolo ngaphezu kokuba wayenjalo uYakobi Wakhangeleka indoda engcono kuba wayenjalo uYakobi kodwa ingaphakathi lakhe yiloo nto wayeyiyo ngaphandle wayengokholwayo kodwa ukucinga kwakhe kwakungahluzwanga wayengazange acinge ngendlela eyiyo ngobuzibulo wayengazange acinge ukuba uThixo obuzibulo bakhe babuthetha kangangokuba uThixo wathi buyathetha uyelo wathi ndilambile wenza uphumahluko ngobuzibulo obudala ungabuthabatha uba uyabufuna oh bethu yabona ndiyaya enkonzweni ndilunge kanye njengoba nawe ulungile Ihlelo lam lifana nje kuba lelinye lawona mahlelo makhulu ehlabathini. Umama wayengwalo, utata wayengwalo, konke okuyano kunye. Umlungiselelo wamfundile unokuthilethile oko kumenza abe kude kangakaya kuThixo. Oko asiyontluzo yendoda ayicingayo. Ukuba ibiyo, wayenokuthina uPetros ukuba abe yiloo nto wayeyiyo xa wayengakwazi ukusayina nkqu igama lakhe. Kodwa wathabatha intluzo yendoda ayicingayo. Aphela obethu uEsau wacinga ukuba oko buzibulo bamngathethi loo nto uThixo wathi ubuyayithetha yayiloo nto umahluko phakathi kobomi nokufa ke ngoko njengoefa nanjengoyuda uba bathengisa ngobuzibulo babo khona ukuze banelise incasa yolwazi lwempucuko yiloo nto kanye wathi uefa wathengisa buzibulo bakhe ngayo wabuthengisa ngenxa yencasa encinane yenzululwazi incasa encinane yolwazi lwehlabathi Ibandla elingqonwana udido olungqonwana labantu namhlanje ungabizwa ngolo hlobo yabona kwaye uYuda wathengisa ngobusulo bakhe ngenxa yamashumi amathathu esilver nokwenza idola ezimbalwa ezithechatha ibandla lam lingandihlawula ngcono ngapha kwaye ndiyakushumayela ngapha yabona ngoko ukuba ndibe ngumshumayeli kulungile bathi mzana uBranham siyakholwa ukuba umyalezo uyinyaniso kodwa asinakuwamkela ukuba senze njalo kuba singawushumayela phi ihlabathi mzalwana lilo ingingi yokushumayela ngokuqinisekileyo ke akona umnye kwazalwana mama uyangixhasa andikhangelanga ukuba kubekho nomnye kwazalwana uyakundixhasa ndikhangele kuyesu kristu uba andixhase ngoba wemanga kulo nguye owalithethayo ukuze xa ubuzibulo buyinyaniso igazi lithe lahluza ngelizwi uze sonke isono nehlabathi nenkonzo namahlelo nokuzikhetha uzenze umbutho ushiywe ngaphandle imfundo impucuko ibandla imvaba inkqubo Isono sazo zonke inhlobo sishiywe ngaphandle xa indoda icingayo ithabatha intluzo yendoda icingayo ngokuthelekelela kukaThixo. Akukho nto ishiyekileyo kuyo xa indoda itsala kuphume ubomi bayo kwintluzo kaThixo. Qaphela apha ubomi bakho bonakaliswa sisono ngokuba wazalelwa esonweni wabunjelwa ebugwenxeni weza ehlabathini uxoka ndiza kuthetha into nje ngoba umzali umekola wayedla ngokutsho ndiphulaphuleni xa ufika kweli hlabathi wazalelwa esonweni awuzange ube nalo nethuba lokulwa wazalelwa esonweni wabunjelwa ebugwenxeni weza ehlabathini uthetha ubuxoki ngomoya wakho buqu umnqweni wesono umthandi wesono ngoba wawuzalelwe esonweni wawungenathuba ke kodwa izantsi ngaphakathi kuwe kwindawo ethile nako kufika kwakukho into ngaphakathi apho eyaqala ukutsala ukuba usazi yayinto eyakuxela uba kwakukho uthixo kwindawo ethile waze wafunda ilizwi lakhe ngoko wathabatha ibandla wathabatha iimbono zabo xa wawuxelelwa okungcono ngoko wawuzange usebenzise intluzo yendoda ecingayo kodwa xa usebenzisa intluzo kathixo eyintluzo yendoda ecingayo ngokuba zonke ezinye iintluzo ziyakudlula kodwa eyam ayisayi kudlula kwaye xa uthabatha intluzo kathixo uze utsale ubomi bakho iminqweno yakho ukuba utsala iminqweno yakho iphumele kwintluzo kathixo intluzo yendoda ecingayo akukho nto ishiyekileyo koko ngumoya oyingcwele ngoku ukuba ufuna ubungqina bukamoya oyingcwele bubobo xa lo mphefumlo wakho uya kungqamana nelizwi likathixo kuyo yonke indlela oko kubonisa uba ubomi bakho ubutsale baphumela kwintluzo yendoda ecingayo intluzo kathixo qaphela ingaba intluzo kathixo leyo wathi sahlanjwa ngamanzi ngelizwi kwaye xa uthixo wanika uadam noefa intluzo yemyezweni wase-edeni wathi musani ukutsala nanto yoku ingene apho kodwa usathane wagqobhoza umngxuma kuyo wathi o yintwana encinane ayisayi kwenzakalisa lichaphaza nje elinye eliphumelayo yiloo nto eyathabatha ukungenisa ukufa kuhlanga loluntu yiloo nto kuphela ekuthabatha yona incasa nje enye yentshongo ngoko kuphelile ngabo akukho nto ishiyekileyo koko ngumoya oyingcwele ukuze ngoko oko kubonise ukuba kuwe kwakukho imbewu eyamiselwa ngenxa engaphambili ezantsi ngaphakathi kuwe yileyo kwenza ulambele uthixo onke andinike bona ubawo andinike bona ukuze ndibahlangule bafa kunye nam ekalvari bavuka kunye nam eluvukweni bonke andinike bona bayakuza kum bayakubekwa ngendawo emzimbeni apho unyawo ingalo impumlo umlomo nokuba intoni na bayakubekwa apho kwaye bayakuza kum ekucingeni kwabo o ubethu nako oko kuhluza kuyinene kwaso sonke isono sehlabathi nothando lohlabathi lufile kube lo mphefumlo utsala kuphela into enye yiyo le musa khumbula musa ukuyilibala nonke linani lapho ngaphandle kwimfonomfono okufakene ezantsi ezingqondweni zenu xa indoda ecingayo iqala ukucinga ukuba ngubani na oya kuma phambi kwakhe nokuba liyintoni na ilizwi likathixo xa iqala ukucinga ngoko iya kutsala kuphumele kuloo nto akukho nto yenye inokuyifumana koko ngumoya oyingcwele yintoni na yintsobi imbewu yelizwi esuka ekuqalekeni owawuyiyo kuthixo ekuqalekeni imi apha itsala imbewu yobomi imbewu ingaphakathi entliziyweni yakho ngomiselo lwaka ngaphambili halleluya imbewu sele ingaphakathi apho ngolwazi lwangaphambili lukathixo imiselwe ngenxa ingaphambili kwaye xa itsala inakutsala kuphumele kwenye into ngaphandle kwelizwi kwaye ngoko incasa yendoda ecingayo indoda elilungisa indoda engcwele ibona ibhayibhile uba uyesu kristu sekwanguye izolo nangona phakade yintoni engena ngaphakathi kuloo ndawo apho emazantsi elalizwi lisentliziyweni ndilifihle entliziyweni yam ilizwi lakho ukuze ndingoni kuwe liyintoni xa litsala kuphumele kwilizwi inye kuphela into eyakudlula iphumele kwilizwi ngumoya oyingcwele lowo yiloo nto kuphela enokuphumela phaya kwilizwi ingumoya oyingcwele kwaye intluzo yendoda ecingayo ikhupha incasa yendoda engcwele ngoko ingxamleyo kwizinto zasezulwini inelizwi likathixo entliziyweni yayo iyalubona libonakalisiwe phambi kwayo kwaye umphefumlo wayo uphela ugutyungelwe kulo kwaye ihlabathi nazo zonke izinto ezimjikelezileyo zifile yintluzo yendoda ecingayo yonqulo kwaye ndicinga ngokuhluza unqulo ngoku xa intluzo yendoda ecingayo ikhupha incasa yendoda engcwele yabona iyanelisa incasa yayo Yabona ukuba uYesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Iyo leyo yambona ephambi kwethu kanye esenza kwa ezo zinto azenzayo iyayanelisa incasa indoda engcwele ukucinga kwayo. Iyazi ukuba idlule ekufeni yangena ebomini. Kwaye iyathanda kwaye ithanda ukuba ihlabathi ukuba ingqinwe kwaye ifuna ukuba ilizwi lingqinwe lingqinelwe. Kwisigaba ngasinye ilindele kuba indoda engcwele kwaye inomnqweno wokubona uThixo. Abanye bafuna nje ukujoyina icawe. Le ndoda ayifuna ukubona uThixo, ayifuni kumbona kwiqela lemigaqo, ayifuni kumbona kwii-organ ezintle zinemibhobho okanye iholo neminqamlo ezimikhulu nezifundiso ezigqithisiweyo ezinekholo ezigqwethiweyo. Ayimboni kwimfundo yezakwalizwi nakwizifundiswa zezakwalizwi. Imbona ekungqinelweni kwelizwi lakhe. Ndimbona kwimililo yalo yokulinda. Amehlo amabone ukuqaqa olubokuza kwenkosi, ixovula kwesidala apho idile yengqumbo igcinwe khona. Ikhulule umbane othe ngqo ngeqelelayo loyikekayo litshawuza inyaniso yayo iqhubela phambili. Iyakuhlala isenza njalo kude kube sekupheleni. Ewe mhlekazi, yabona uba ndithetha kuthini na? Intluzo indoda okanye intluzo yendoda ecingayo, indoda efuna ukuma kubukho bukaThixo. Yayintoni intluzo kaThixo? Ilizwi lakhe. Mhla nithenadla kuwo ngaloo mini niyakufa. Awukhathaliseki ukuba kwenzeke ntoni apha phandle, musa ukudlula kwela lizwi. Uhlanjwe ngamanzi welizwi, intluzo yendoda ecingayo. Hayi ihlelo, hayi umgaqo, hayi ibandla, hayi iholo, kodwa intluzo yendoda ecingayo. Kuba uyakugwetywa ngelizwi. Indoda ecingayo iya kuyicinga loo nto. Indoda esisidenge okanye incasa yehlabathi iyakuthabatha nje nantoni na eme endaweni yoko. Uyakuthini ukuthabatha into emeleyo ngeli thuba ikho eyinene? Cinga, cinga njengaloo nto komzuzu. Umfazi ethetha ngelwimi enenwele eziphungulweyo nesiqabi semilebe libe ibandla lisabambelele kuloo nto ukuba loo nto ibubungqina bukamoya oyingcwele. Okanye umshumayeli ovela kwiziko lemfundo okanye isikolo esithile sebhayibhile esebenza ubhaptizo lobutrinithi okanye esenzelelela ngelizwi umgaqo okanye ihlelo. Ingaba intluzo yendoda ecingayo leyo? Hayi ngendlela endiyibona ngayo mzalwana. Yindoda esisidenge etsala ngaloo nto. Injalo loo nto. Ungayicinga loo nto? Endaweni yokusebenza ilizwi likaThixo njengentluzo yomphefumlo wayo, ivumela loo mgaqo mdala nehlelo ukuba lifumbe apho ngaphakathi phezu kwayo ngolo hlobo endaweni yokuthatha ilizwi likaThixo njengentluzo. Ukuze ke ibe ingcoliseke yonke ize bavumele ukuba bangene bayihlohle iimfundiso zabantu ukwenza izinto ngokusondele kulahlekiseni abanyuliweyo nokutshikilelwa kwelizwi. Xa ibinokutsalela kumphefumlo wayo uba kukhona ntoni apho enokutsala ngayo. Kodwa ukuba ndikuloo mbewu uyamiselwa ngenxa engaphambili, musa ukukuphosa oku. Ukuba loo mbewu uyamiselwa ngenxa engaphambili ayikho apho ngaphakathi, ayisayi kuze itsale kuphumele apho ngokuba iya kutsala ngokomnqweno wayo. Ukuba indoda etshayayo ifuna incasa yokutshaya kwaye kuba ibifumene intonga, ndithi incancamno wakho ize ime apho incancamno wayo, kuba iyakuthi yimpambano leyo. Ngoba incasa yayo yentongo. Ngoko ayisiyondoda icingayo, yabona? Kodwa uthi wena, emna ndenze njalo andiyi kungcamla nantoni na, ndifuna ukungcamla icuba. Akho nto ndingcamlayo. Ndinike isibhobo sokwaneka impahla ukuze ndincance sona, yabona? Ngokuqinisekileyo makancance loo nto. Uthi akukho nto ndiyingcamlayo. Uyincancela ntoni ke ngoko? Unomnqweno wokungcamla intongo. Ke xa incanca umgaqo webandla nibe nangako ninabafazi neenwele eziphungulweyo ubuso obuqatyiweyo ninxibe ngokuvelisa imizimba nibe ninamadoda nijonga kuwo nazo zonke ezinye ezizinto niqhubela phambili ngendlela enenza ngayo. Yintoni leyo? Yintoni lapho? Ihlabathi liselapho ngaphakathi kwaye linencasa ethile, litsalela kwincasa ethile. Ndiyakweli bandla abayithi igama konke loo nto, abananto bayithethayo ngale nto, akukho nto bayithethayo ngaloo nto, akukho nanye kwezi zinto eziveliswayo. Umshumayeli wethu unengqondo ephangaleleyo kunaloo nto, asizithethi izinto ezinjalo. Yintoni na? Ninencasa yehlabathi enincancela yona. Kunjalo. Kodwa umfazi ocingayo akasayi kuyithabatha into lolo hlobo. Uyazi ukuba umele oku ukuba ngcwele. Kwaye inye kuphela into onokutsala ngayo ilizwi likaThixo. Moya amandla aphilisayo okwenza ilizwi ngokwalo elingaphakathi kuwe ukuba liphile libonakalalise uYesu Kristu kwisigaba ophila kuso. Halleluya! Mzalo wena, ukuba leyo isiyonyaniso andazi ukuba yintoni na inyaniso. Ndilahlekwe ingqondo yam ukuba oko kuyiyo inyaniso. Lilizwi ngokwalo lisentliziyweni yakho, limiselwe ngenxa ingaphambili apho elitsalayo. Kwaye litshicela ngaphandle ihlabathi, alilifuni. Kodwa xa lithe laphumela ngapha elizwini liyaqala ukutsala. Kwaye xa litsala ngelizwi alinakuba enye into koko nguye oyingcwele wokuphilisa elo lizwi. Ngoko intluzo yendoda ekhonzayo ecingayo lilizwi, kwaye liyayanelisa lancasa ingcwele isentliziyweni yayo. Intluzo yendoda ecingayo incasa yendoda engcwele. Oh bethu, singene entweni. Endaweni yokusebenzisa intluzo kaThixo umphefumlo wayo, ivumela uSatana ukuba iqhathe ngehlelo elithile okanye umgaqo, kanye ngokuchanekileyo njengeenkampani zecuba ukuba ziniqhatha ninabantu litshaya imidisi. Nifumana nje amalungu ongezelelekileyo kube kuphelele apho. Oh, mandivale kwimizuzu embalwa ndithethe oku. Lawo dike imfama, sinokwazi imfama kangakanani. Lawo dike imfama, ikhokela imfama zesi sigaba. Phantsi kokuzimilisa ngokungathi bubuxoki, phantsi kwemigaqo yobuxoki, phantsi kwemfundiso engeyonyani, phantsi kobuhlelo bubuxoki, phantsi kweencwadi zemigaqo zobuxoki. Oh, lawo dike imfama, ikhokela imfama, ninonke nibheka emngadini. Tshintsha intluzo yakho ngokuhlwanje emtshumayeli. Musa ukutsala laa ntshongo yobuhlelo ingene kwinkqubo yakho yemfundiso yemigaqo. Awathi uYesu oya kuthongeza igama libe linye kulo okanye asuse igama libe linye kulo. Xa uxelela ibandla lakho ukuba kulungile ukuba abafazi benze loo nto, naloo madoda ukuba enze loo nto, nazo zonke izinto okunokuya okoko nje behleli benyanisekile kokunokuya baze bagcine le migaqo lezinto enjalo, awunantloni ngesiqu sakho. Mfarisi oyimfama, watsho uYesu. Kwaye uYesu wakhwaza bafarisi abazimfama, umoya ingcwele kwintliziyo yam ngokwayo ngokuhlwanje uyakhwaza. Lawo dike imfama, kufuthi kangakanani uThixo ethanda kuninika imvuselelo. Kodwa ngoku ixesha lenu lifikile, sekusemva kwexesha kakhulu ngoku. Nathini ukuze nihleke nihlekise ngabantu owathi uThixo wabathumela kuni? Kodwa ngoku ixesha lenu lifikile. Oh, zizwe zimanyeneyo, zizwe zimanyeneyo, indlela ebethana ngayo uThixo kunifukamela njengoko ukuba isikhukukazi sisenza kumantshontsho aso nazana avuma. Ngoku elizwi liya kunxweme ukuya kunxweme, ukusuka emantla ukuya emazantsi, nokusuka empuma ukuya entshona. Indlela ebethanda ngayo uThixo ukunifukamela kodwa anavuma. Ngoku ixesha lenu lifikile. Izizwe ziyaphuka, ihlabathi lahlukana phakathi. Ishumi elinesihlanu lamakhulu emayile esixasalo, isithathu okanye amashumi amane emayile ububanzi ayakuzika, ikhulu okanye mhlawumbi amashumi amane emayile ukuhla kuya kungena kulaa ndawo inkulu ichathambileyo phaya ngaphesheya. Ngolunye lwezi ntsuku kwaye amazi ayakunyuka ayokufika kwisixeko seKentucky. Kwaye kwakwenzeka oko kuya kulishukumisa ihlabathi kakhulu kangangokuba yonke into ephezu kwalo iyakushukuma iwe phantsi. Oh, ndifihle kwiliwala maphakade. Thixo, ndenze ndibe lapho, ndenze ndibe lapho, phefumlela phezu kwam, Nkosi. Ngoya kaThixo ophilileyo, ndiphefumlele. Mandithabathe intluzo kaThixo, ndiphile phantsi kwaloo nto, Nkosi. Mandiphefumle umoya omtshaka, moya oyingcwele, ungene kwimiphunga yam. Ungene emphefumlweni wam suku ngalunye, ukuze ndingoni kuwe, o Nkosi. Ndiphefumlele, moya oyingcwele, ndiphefumlele. Na mandityale ilizwi likaThixo entliziyweni yam, ndize ndizimisele apho ukuba ndingajikeli ngakwisandla sokunene okanye sokhohlo, ndimke kulo. Ngoko ndiyakuphila ngokunyaniseka kulo yonke imihla yobomi bam. Waye oba uThixo, thumela kuhle umoya oyingcwele wobomi phezu kwam, ukuze uphilise loo mazwi kum, ukuze ndibe nokubonakalalisa uYesu Kristu phambi kwabo baphambi kwam bekhangele ukuba kwenzeke oko. Ngumthandazo wam lowo. Oh bethu, qaphela indlela abenza ngayo namhlanje kuloo mabandla. Befunxa abantu baphumele kwezo ntluzo zobuhlelo bangene umbutho wezenkolo. Kuba oko kubanika umnqweno wentliziyo yabo, umbutho. Banencasa yombutho, bayakuyenza loo nto. Lonke ixesha uThixo ethumela imvuselelo, kwaye bona benza ntoni? Benza umbutho. Ngaba kunjalo? Ngoko banolwabo uhlobo lwentluzo ngoba banencasa enkulu. Ngengoku uThixo uza kubanika umnqweno wencasa yabo. Uza kubanika babampimpithela kanye kwibhunga lezenkolo baze ke bafumane incasa yabo yombutho ngoko. Bayifumene yeza. Oh, bandla laseLaodike, musani ukulahlekiswa kwesigaba ngokuqatha kwabo.
Oh,
nkonzo yomoya, wena uthe wayakungena eLaodike. Wena uyinxalenye eLaodike, ibandla elifileyo ngokubuyisa ubhaptizi nobuhabe, imonje yesithethe. Kodwa nina bakwamoya, ebeninokuthi njalo ethubeni nithi amen. Ninokutsala umculo omninzi phaa phezulu eqongeni nibe nabafazi abaphungule inwele bexhentsa kuyo yonke indawo nibe nangoko nikholwa kwimpiliso engcwele. Kufuthi kangakanani na uThixo efuna ukunithabatha kodwa nithabathe enye intluzo, intluzo yobuhlelo. Kufuthi kangakanani na uThixo efuna ukunithabatha? Yayiyinto elunga uhla kanjani leyo? Umateyo mashuma bina nesine, mashuma bina nesine. Uyesu watho ukuba iyakulahlekisa nabanyulweyo ngokwabo ukuba bekunokwenzeka. Nisondele kangakanani nake kanye njengoEfa nishiyelela enye okanye ezimbini izinto ezincinane eningena kuzamkela ngokuba nizenze umbutho kwaye ninakuyamkela. Bobo kuphela ubunzima obukhoyo nisenokuthi niyithabathe yonke ke loo nto. Ukuba ukukhubeka kokuncinane uba netyala ngako konke.
Pentecost.
Oh, nkonzo yomoya, nkonzo yomoya. Dlulisani ukucinga kwenu kwintluzo kaThixo. Hayi amaphupha wenu obuhlelo. Kwaye niyakuphuma ninencasa yendoda engcwele. Ubhaptizo lwenyaniso lomoya oyingcwele. Ungayicinga into yokuba indoda iyeke inkosikazi yayo ichebe inwele zayo inxibe ibhulukwe ezimfutshane okanye inxibe ibhulukwe zabafazi ezinde ize ithi iphumele kwintluzo yendoda ayicingayo? Ungayicinga into yokuba indoda ibe yenza into enjengaleyo? Ungayicinga into yokuba umshumayeli ome epulpitini ngokuba ebhatalwa ngokulungileyo libandla elimbhambazela emqolo limbize gqirha mzalwana mfundisi lize limkhuphele kuzo zonke iindidi zeepati apho bahlamba imizimba bexubene nayonke enye into emanqwemeni olwandle? Ungacinga ukuba indoda ebanga ukuba iphumela ngapha yakwintluzo yendoda ecingayo kwaye abanye babo bafazi baseplatformini beneelokhwe zabo zisentla kwamadolo abo baze bazisike zibambene zibonise konke kumila konke ukushukuma abakwenzayo zibe neempahla zabo zangaphantsi zibonakala ngapha kweelokhwe zabo into embi kanye njengokunxiba ibhulukhwe ezimfutshane impahla yangaphantsi okanye nantona yenye? Nina bakwamoya zimfama bashumayeli baseLaodike, uba yakuninyamezela ithuba elingakanani na uThixo andazi. Kuba uThixo makabe nenxeba kumehlo enu amfamekileyo. Unayo intembezo yamehlo ngokuhlwa nje ukuze anivule amehlo ukuze nibe nokubona. Njengokuba bendishilo kusasa nje sikwisigaba sokubona indawo eyintloko akuseko malungu hambi angentla kwalawo onokuwashukumisa ngaphandle ukwazi. Wena ngokuvela kwimpumlo yakho ungajoja, ngokuvela kwimilebe yakho ungathetha, ngezandla zakho ungachukumisa ufikelele neenyawo zakho njalo njalo, kodwa awunakudlulela ngaphaya kwamehlo akho. Umalaki isine ufikile ukubona kwaye kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Oh, hamba ekukhanyeni. Siyakuhamba ekukhanyeni, ukukhanya okuhle okuvela apho umbethe wenceba ukhanya khona. Ukukhanya jikelele kuthi emini nasebusuku. UYesu ilizwi ukukhanya kwehlabathi. Ewe mhlekazi, dlula uphume kuyo omzalwana kwaye uyakuphuma unencasa yendoda engcwele ngomoya oyingcwele. Omfazi, dlula nje ekucingeni kwakho kwangoku kokunxiba. Dlula ekucingeni kwangoku phambi kokuba uphumele phandle esitratweni phambi kwamadoda. Ninabafazi baselula, ninamaxhegokazi phambi kokuba niphumele phandle esitratweni. Ninempahla zenu ezinibamba kangako zithe phuhlu ngasemfana ngaphambili. Andingomxeki, ndingumzalwana wenu. Ndimi phakathi kwabaphilileyo nabafileyo kwaye ndiyayiqonda into endiyithethayo. Phambi kokuba uphume phandle uze ube usazi ukuba umzimba wakho ukwimoya engcwele okanye kwelingcwele iwongathe uThixo wakunika lona. Phambi kokuba ungene esitratweni unxibe ngolo hlobo, dlulisa ingqondo yakho iphumele kwintluzo yomfazi ocingayo. Kwaye mayikhumbule ukuba wonke umntu okukhangelayo ukuze akukhanuke sowukrexeze naye. Uyikhumbule loo nto dade. Kwaye mzalwana, phambi kokuba ujike intloko yakho ukhangele kuye kokokrwaqulwa kwesibini, dlulisa ingqondo yakho iphumele kwintluzo yendoda ecingayo. uya kuphuma unencasa endoda engcwele yabona yokwenza okulungileyo. Qaphela, ukuba udlulise ingqondo yakho yaphumela kwintluzo yomfazi ocingayo, uya kuphuma unokunxiba komfazi ongcwele, indlalo loo nto. Uya kuphuma mzalwana unokujonga kwendoda engcwele, ngoku leyo yinto enye. Yonke into oyenzayo idlulise iphumele kwintluzo yelizwi likaThixo, ubone ukuba ilungile na okanye ayilunganga. Uya kuphumela unokunxiba komfazi ongcwele, onenwele ezinde, unxibe ngokundilisekileyo, unomoya othobekileyo ozolileyo, ungabi umile uxokozela usilwa usenza yonke into. Uzolile unomoya othobekileyo obobona butyebi bukhulu buvela kuThixo iBhayibhile yatsho. Ngoku ndifuna ukunibuza into apho ngaphandle emazweni, siza kuvala emzuzweni nje. Ngoku masithi sonke ngokuhlwanje sihlole iminqweno yethu, ke ngoko uyaba nokubona ukuba luhlobo lunina lwentluzo obutsala ngayo. Masihlole umntu ngamnye kuthi apha nangaphandle kwisizwe siphela. Hlola iminqweno yakho eyona nto ufuna yona ngenene ebomini. Hlola ukuba ulwela ntoni na. Hlola ukuba uzokufuna ntoni na apha. Hlola ukuba uyela ntoni na enkonzweni. Yintoni ekwenza kulungile ukuya enkonzweni kodwa musa ukuya nje enkonzweni kuphela? Loo nto ayiyo ukusindisa, yabona. Hlola nje imizuzu embalwa uthi ingaba injongo yam luhlobo luni lwentluzo enditsala ngayo kakade. Ke ukuba uyi kumelana nelizwi likaThixo nomphefumlo wakho ungakwenzi oko, ngoko kukho into engundonakele. Kuba oku kubonisa ukuba yintoni nencasa yakho ukuba ubomi luhlobo lunina lobomi obungaphakathi kuwe. Ukuba bobungcwele obunengqiqo obuhloniphekileyo buya kuphuma bulolo hlobo. Ukuba bunjalo umele ukuba unenye incasa engaphakathi kuwe otsala kuyo, ichanekile kanye loo nto. Kwaye ukuba incasa iselizwini likaThixo nakwintando kaThixo, ngoko uyazi ukuba yintoni engaphakathi kuwe, yintoni na etsala incasa. Oko kubonisa ukuba uyinxalenye yelalizwi. Elalizwi lingaphakathi kuwe litsala ukuvela kwilizwi. Yintoni eliyitsalayo? Litsala ngokuphuma kwilizwi ngokuba uyinxalenye yomzimba kaKristu weli lixa. Kwaye ukuba elalizwi lingaphakathi kuwe liyakutsala kuphela ngokuphuma kwilizwi, umoya ophilisa elalizwi lingaphakathi kuwe. Ilizwi nje lilodwa alisayi kuphila. Naso isizathu sokuba bonke andinike bona uba baya kuza kum, kwaye ukuba ndithe ndaphakanyiswa ndiyakubatsala beze kum bonke abantu. Yabona ubawo inxalenye yomzimba kaKristu esehlabathini emiselwe ngenxa engaphambili yafakwa ngaphakathi entliziyweni. Nawuphina umntu ongumKristu wenene ozelwe ngokutha namhlanje, uyazi uba ukususela ekubeni wayengumntwana omncinane okanye intombazana encinane nokuba yiphina, uba kwakukho into engaphakathi kuwe eyayilambele uThixo, kwaye wazama ukujoyina icawe nayo yonke enye into ayabi nakusebenza. Yayintoni na? Yayilela lizwi, wawuzingela intluzo. Yaze ngenye imini yedlula phambi kwakho wambona uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade. Loo nto yakwanelisa ukungcamla, yabona, kuba ubomi babungaphakathi kuwe butsala. Yabona ubomi ungaphakathi kuwe buyatsala, bubuxela ukuba uyintoni na umnqweno onawo apha. Uyatsala, awunakutsala ngokuphumela koku noku nokuya. Umelwe kukufumana laa ntluzo iyelungileyo kuba ungumntu ocingayo, yabona. Ukuba ungumntu ocingayo wamiselwa ngenxa engaphambili okanye wahluzwa ngaphambili ukusukela ekusekweni kwehlabathi. Kwaye ukuba umfundisi wehlelo uyayiva le nto, ndiyathemba ukuba uya kuthabatha intluzo yendoda ecingayo ukuba ungumfundisi wehlelo. Ngoko uya kulahlela phantsi oko kuxinana kwehlelo, uya kuthi ngokuqinisekileyo kutshabalale kuba lilizwi lomntu. Aze amkele ilizwi elihluzweyo likaThixo elingasayi kuze lisilele kungenjalo lidlule, kwaye liya kukulingana kungcamla kwendoda engcwele. Kwaye njengoyakobi iya kunikezela lonke ihlabathi nokulambela lonke ihlelo okanye udumo olukhoyo ehlabathini, apho unokuba ngubhishophu umfundisi omkhulu nokuba ungangomfundisi wesizwe omkhulu okanye umalusi webandla elikhulu. Uya kunikezela yonke into ekhoyo, hayi njengoEsawu ukuze ube yinxalenye yehlabathi, koko njengoyakobi uya kunikela ngento yonke onayo ukuze ufumane ubuzibulo, intluzo yendoda ecingayo, kuba iya kukunika incasa yendoda engcwele. Kwaye iya kukwanelisa, kwaye iya kuba kukwanela ize kungcwalise ngencasa engaphakathi yokulunga okungcwele kukaThixo. Khumbula uSathana wagqobhoza umngxuma wokuqala kwingqondo kaEva okanye ekucingeni kwakhe ukuze enze ukuba incasa yobulumko bakhe nolwazi iphumele ngaphakathi. Ngoku ucinga oko, ndiyavala. USathana wagqobhoza umngxuma wokuqala waphumela kuba yonke into wayeyitsala umfazi yayililizwi. yayingumoya usiza ngelizwi likaThixo kuba wathi okoko nje nisaphefumla ngale ntluzo anisayikufa kodwa ukuba nikhe naphefumla ngale ingaphandle apha niyakufa yabona usathana wathi kodwa awazi into apha kodwa ngamla incasa encinane yokukulapha ngengoko uyakwazi uyakuba njengoThixo yabona uyakwazi okulungileyo nokungalunganga anikwazi nina kwaye ukuba nje uthe wathabatha ukungamla okuncinane koku baze kwamvumela ukuba qhophoze umngxuma kuko umngxuma nje omncinane omnye ngoku niyabona ukuba kutheni na ndisithi usithi kutheni na ungafundisa abafazi nje nabanjalo indlela yokwamkela izipho nezinto ezilolo hlobo ndathi ungabafundisa njani na izibalo ezisebenzisa oonobumba xa bengafuni ukufunda noa ebhenci babo umngxuma omncinane kuphela nguwo owenza loo nto wathabatha ubulumko behlabathi kwaye wathi akwenza njalo bangenisa ukufa kusapho luphela efuna ukungcamla kubulumko ngoku ukhangela kuloo ntluzo kwaye ngokuqinisekileyo yiyo eyabonakalisa incasa yakhe incasa yakhe yayiye yehlabathi yiloo nto anayo yiloo nto ekuyiwo namhlanje bathanda ihlabathi nezinto zehlabathi benokumila kokuhlonela uThixo kodwa bewakhanyela amandla akho yabona usathana uyakubavumela bathethe ngelwimi uyakubavumela bagwaze uyakubenza bafumane iinkonzo zempiliso engcwele uyakubavumela benze zonke ezintlobo zezinto yena wathi baninzi abayokuza kum ngaloo mini kwaye nkosi andizange ndikhuphe idemoni andizange ndenze imisebenzi emininzi ndenze oku uyakuthi andizange ndikwazi nokukwazi msebenzi wobugqwetha xa ilizwi labekwa kanye phambi kwakho waze wabe usamfimfitha laa ntluzo indala yehlabathi yabona oko kubonisa incasa yengaphakathi entliziyweni amahobe akanako ukudla inyama ebolileyo akanakuyidla akanayo inyongo unomyayi angadla imbewu njengehobe azayo ukudla kwinyama ebolileyo njengonomyayi yabona ngokuba ungumananisi kodwa ihobe alakhiwanga njengayo nanye intaka yenye kwaye kungenxa iso sizathu ukuba uThixo abe wazimisa njengehobe lisihla liphuma ezulwini yabona alinako ukumelana nokunuka kwenyama ebolileyo alilokhalanga isizathu kukuba alinanyongo konke alinako nakuyicola ingalibulala kuba lithela idla kwaye ihobe akuye kufuneke ukuba lihlambe umzimba umzimba wehobe ukupha ioli esuka ngaphakathi yiyo eligcina licocekile bubomi obungaphakathi kwihobe buvelisa kulo ioli egcina intsiba zicocekile
There's a life within him that keeps him clean.
Unjalo ke nomKristu, kukho ubomi ngaphakathi kubo obubagcina becocekile, buhluziwe.
Oh,
qaphela. Nokukhangela kuye kwintluzo. Kwaye ngokuqinisekileyo ungayibona incasa yayo yaloo nto bayenzayo namhlanje. Khangela kweli bandla lale mihla, khangela kwintluzo yabo, ungabona ukuba yintoni abayithandayo, ubone ukuba yintoni abanayo. Uthando bathanda ntoni unkosazana lawo dike oyintloko kumgwebo kaThixo injalo loo nto uthando lwebandla namhlanje lolwelawo dike umbutho omkhulu ukulungisela okukhulu into enkulu abantu banxibe kakuhle abaphucuke kakhulu bezele bubulumko bezaliswe ngumtyholi phantsi kobuqhinga obubo bebandla likaKristu linye kuphela igama engelilapho umchasi Kristu kuba yonke into ayifundisayo uKristu bachasene ngeliphandle nayo yonke kunjalo kokwanele nje ukuba babe banokuzibiza ngolo hlobo ngoku ukuba ningabantu abacingayo kusihlwa nje apha nangaphandle kwilizwe oya kulo umyalezo umnqweno wenu uya kuba yincasa yebhayibhile hayi incasa yehlelo kuba niyakugwetywa kangaloo bhayibhile ilizwi endinicela ukuba nibuhluze buphume kulo ubomi benu kwaye ukwala igama libe linye kulo ubange kuba umphefumlo wakho udlule kwelo gama linye awusayi kwamkelwa uba umntu akayi kuphila aphefumle ngasonka sodwa koko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo kwaye uya kungeniswa kuwe umiselwe ngenxa engaphambili kwaye xa inkosi iphefumlela kuwe umoya wayo uya kuliphilisa ela lizwi libe yinene kwaye uya kubona ukuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade bethu shiya amahlelo embaba ehlabathi ipakethe ezenkolo yeke ilale apho njengala pakethe yomdiza isematyholweni yeke ibole ivuthuluke yintluzo ephosakeleyo
uze uthabathe ilizwi lona linguKristu ophayo nobubutyebi oyigcinayo incasa yobomi obungunaphakade kuye wonke uya kubuthabatha ubomi obungunaphakade ilizwi ukuba umiselwe ngenxa engaphambili uyalibona akukho ndlela yokulifihla kuwe ukhangela apho uthi kuba licace nje kangako phambi kwabuso bam ndikhangela kulo lilo elo ndikhangele kulo kanye ndiyalibona lilo eli lilizwi lizwi ngalinye ilizwi nelizwi liphila ngoko nantso incasa yobomi obungunaphakade oyifunayo kwaye xa uphefumla uphume loo nto yintoni onokuphuma kuloo nto yintluzo kathixo akukho nto ingenguwo umoya akukho hlabathi konke akukho kungakholwa konke yintluzo kathixo leyo kwaye xa uphefumla ngokuphumela kuyo akukho nto inokuphumela kuyo ingenguwo umoya oyingcwele ngoku nabo ubungqina bukamoya oyingcwele yabona incasa yendoda ayingcwele okanye umfazi bafuna ukuphila banobomi obungunaphakade kwaye ngenxa yokuba eli lizwi liphilisiwe kubo bayaphila intluzo yendoda ayicingayo nencasa yendoda engcwele musa ukuthabatha ihlabathi njengezankampani zemidiza phantsi kokuqhatha kodwa thabatha intluzo yenene yendoda ayicingayo uhluze umphefumlo ophefumlayo ukudla ukudlayo yonke into yiyo phefumla ngokuphumela kwilizwi likathixo kwaye uya kuba nencasa yendoda engcwele kuba liyakuvelisa loo nto kuba nguye izolo namhlanje nangonaphakade kwaye ndiyazi nokuba siyo na okanye nokuba siyo na ndiyakholwa ukuba siyiyo kodwa ukuba siyo ukho umntu othile ehlabathini namhlanje oyinxalenye yomzimba kakristu kwaye uya kuphila kuphela ngelizwi likathixo lonke ilizwi eliphamlonyeni kathixo lesigaba sexesha esiphila kuzo ngoku kwaye andiboni apho ihlelo loo mazwi acace kangako ebhayibhileni athi kuyakwenzeka nezinto eziya kubakho kwaye nakusiphila kanye kuwo ngoku andiboni apho kunokuba yenye into ngaphandle kwale bandla ndiyaqonda ukuba ndimelwe kukuma nani emgwebeni ngenye imini makube le kum ukuba ndikhe ndinixele nantoni nayiphosakeleyo ndisenzela udumo andiyifuni loo nto ukuba ndandinawo umnqweno wam ngendaba nakho umnqweno wam nje wobuntu bendiya kuthabatha umpu wam yekungena ematyholweni ndizakhele ibhodlo ndithiyele ubomi bam bonke ndiyaluphala ndidiniwe ndiphelile kukudinwa ndaphukile empilweni kodwa andinakunikezela ukho into ithile ngaphakathi kum erhayayo yeha kum ukuba ndiyixele inyaniso nenyaniso iyonke yeha kum ukuba ndimi ude umphefumlo wokugqibela womzimba wam ube undishiyile ndimelwe kukuma ngaphandle kwayo nantoni na ithethwa nangubani na ndinoxanduva phambi kothixo kwaye ndiyakholwa ngenene ukuba ezi zinto sizishumayelayo ziyinyaniso hayi ngenxa yokuba indimo zishumayelayo hayi mzalwana wam hayi mhlekazi uthixo uyayazi intliziyo yam indlela ebendinokuthanda ngayo ukuhlala phaa phantsi ebandleni ndiphulaphule umthanjiso wayishumayela bekunokuba lula njani kum ngokuqinisekileyo ukuba ndiya kuba nobomi okunaphakade ngendlela efanayo nendoda esepulpitini ndiyinxalenye yabo njengokuba nayo iyiyo bendiya kuya ezulwini elinye ndibe kwanaloo malungelo manye bekuya kuba lula njani kum ukuhlala apho phantsi ndize ndingafumani oku kuntlitheka ukubethwa nokuqhubela phambili bekuya kuba njani ukuba lula kungaphandle kokuba nobusuku bonke bokungalali iyure nesiqingatha seyure okanye iiyure ezimbini uzamazamana ubusuku bonke nezinto ezivelayo bekuya kuba lula njani kum ukwenza oko ndithabathe umpu wam ngentsaselandelayo igwege lam lokuloba ndiye kuloba okanye ndizingele bekuya kuba lula kangakanani kodwa mzalwana ube liqeshiso lam wanga uthixo wangandinceda ukuba ndingayitshikileli indawo yeyam yokusebenza koko ndime ndithembeke ndinyaniseke ndivelise kuni intluzo yendoda ayicingayo eyakunika incasa yendoda ayicingayo intluzo yendoda ayicingayo ngamanzi angamanzi wokwahlula kukusulungekiswa esonweni alilizwi likathixo kwaye indoda ayicingayo indoda eyaziyo ukuba imelwa kukuma phambi kothixo yazi ukuba iya kuphendula ngelizwi ngalinye lebhayibhile liyakuyanelisa loo ncasa esentliziyweni yakho wanga uthixo angasinceda ukuba siyamkele sisathoba iintloko zethu thixo othandekayo enye iyure okanye ezimbini zidlule iwotshi ihambile yajikeleza ngoku umyalezo ngoku ungena kwimbali kwaye ushicilelwe encwadini sonke simele ukuphendula ngoku ngenxa yale nto yonke intshukumo esayenzayo lonke ilizwi esalithethayo yonke ingcinga ethe edlula engqondweni yethu okushicilelweyo kusadlala uyakudlala kuqhubele phambili bude ubomi budlule size ngoko siphendule ngomhla womgwebo o thixo umdala omkhulu wamazulu nehlabathi Losi kholwa kuye. Ndithandazela aba bantu ngalomhla. Ndiyazithandazela kunye nabo. Ukuba Nkosi Yesu, ukuba ubambe inhluzo yakho. Kwaye ukuba ndithetha nantoni na yehlambelayo Nkosi. Mna enhliziyweni yam andiyazi. Ndiyathandaza ukuba into ephosakeleyo kum ukuthabatha ilizwi lakho. Ndize ndisebenzise into enjengaleyo. Undixolele ngaloo nto. Kodwa Nkosi ndicinge ukuba xa uthetha namphaya ematyholweni uyalazi ixesha kusasa kwenzeke nje ukuba ndingabi nakukhupha oko engqondweni yam ndikwamkele njengokuvela kuwe ngoko ba uThixo sele ndikuthethile ndiyathandaza Thixo ukuba ukwenze kube ngaloo ndlela bendicinga ukuba kuya kuba ngayo ukuze indoda ayicingayo indoda ukuba inayo nantoni nayo enokuyicinga konke iyakuthi yazi uba imelwe kukuma phambi kothixo kwaye isayi kungenisa kumphefumlwayo nantoni na engcolisayo okanye echasene nelizwi likathixo kwaye bawo siyayiqonda loo nto njengokuba ndithelekise oku nale mibutho yanamhlanje ingekuko ukuze ndahluke Nkosi uya kundigweba ngamhla uthile ngokuvela entliziyweni yam ndiyathandaza Thixo ukuba ubone ukuba ibingeko kuze ndahluke kodwa ibikukunyaniseka uzama ukuba ngonyanisekileyo ndiqonda ukuba ndiphethe ukuthengwe ngegazi lakho ukusuka kunxeme ukuya kunxeme nangoku esandleni sam kwaye abaninzi babo bakholiwe ludaba kwaye Thixo ezulu kwangaungebikho namnye kuba ulahlekayo ndiyababanga mntu ngamnye ndibambe phambi kwabo intluzo yokukhupha esonweni amanzi okwahlula igazi likaYesu Kristu ilizwi lenziwe inyama. Ziphe Nkosi kwaye wanga umoya oyingcwele angagaleleka ngaso sonke isithembiso emiphefumlweni yethu. Kwaye sangangaphila njengabameli bomtshakazi kaYesu Kristu ngexesha lamehlo lokubona ekukhanyeni kwangokuhlwa kuba sikuzisa kuwe oku egameni likaYesu Kristu. Niyakholwa lilo. Na ukuba ndithethe nantoni na ephosakeleyo ngokuthi intluzo yendoda ecingayo andisena kuphinda ndiyithethe andinamfundo ndimelwe nje kukuthetha oko kufikayo kum kwaye ndithe ndakubona laa nto ilele phaya ndacinga ngonjani umgca wobwanahanisi kwaye into ethile ithe kanye njengebandla intluzo yendoda ecingayo owu bethu kukho ngaphezu koko malunga naloo nto indoda ecingayo inakuyisebenzisa loo nto konke yabona ngokuqinisekileyo akunjalo kwaye inqwenela incasa yendoda etshayayo injalo loo nto ngokuba imele ukufumana loo nto ukuze yanelise incasa yayo kodwa indoda ecingayo ngenene eyaziyo ukuba umphefumlo wayo uza kuya emgwebeni iya kuyihluza incasa yayo ngelizwi likathixo kuba bonke andinike bona uba ubaya kuza kum kwaye uya kuphila ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kathixo elingamanzi okwahlula athi asahlula sisuke esonweni kuba xa siphumela kwilizwi siyasibona ukuba sisono ungalikholwa ngoko sisuka nje silikholwe siqhubele phambili oko kukwahlula esonweni niyamthanda masisiphakamisele kuye ngoku izandla zethu Wathini yena abantu bayakwazi ngalento ukuba ningaba disipile bam xa nithandana nithandana omnye nomnye ngoku masibambe isandla somnye umuntu ngelithuba siliculayo kwakhona sithi ndiyakuthanda nawe mzalwana okukwazisa loo nto ngoku niyayithanda intluzo yendoda ecingayo xa uphumela esitratweni ukuya kugilana ngengalo nehlabathi ngomso mzalwana dade unayo intluzo yendoda ecingayo xa loo ndoda ikubiza ngomqengeleko ongcwele uyayisebenzisana intluzo yendoda ecingayo xa lo mntu uthile ethetha into ethile engcolileyo ngokubhekisele kuwe unayo intluzo yendoda ecingayo ndiyabona yenza okulungileyo ngenxa yokubi Thandazela abo bakhohlakeleyo kuwe, nabo bakuthuthisayo. Ngoko uya kuba uphefumla ngokuphumela kwinhluzo yendoda ecingayo. Kuba ukuba uthanda abo balungileyo bakuthandayo njengoba besibambana izandla, njengabathandekayo abathandwa benkosi. Intlelondo, kodwa ungabathanda nabangathandekiyo. Nantso inhluzo yendoda ecingayo. Nango umoya kaKristu okuwe, ukuthanda abo bangakuthandiyo. Ngoko unawo umvuzo kaThixo. Kodwa ngoku kuba oko ukwenza ngokomsebenzi awukabi nayo nangoko endoda ecingayo, ulapha nje kwisigaba sesibini. Kodwa ukuba kusenhliziyweni yakho umthanda ngenene, ngoko umphefumla ngokupheleleyo kwintluzo endoda ecingayo. Kwaye loo nto yena elisayinqaza endoda engcwele uba wazi ngokusuka entliziyweni yakho, xole wonke umntu yonke into ungenamsebenzi noba kwenzeke ntoni na. Akamangalisi yena.
It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus. Come all ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. For we walk in it's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. You love that? Oh, we walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where the dewdrops of mercy are. Shine all around us by day and by night. It's Jesus, light of the world.
Yaltanda nje loculo. Zenkosi ndiphumele kwilizwi. Ndicinge njengaloo nto ukuhluzwa uphumele kwilizwi ngokupheleleyo ndibe ngowakho.
Around me spread.
Thixo othandekayo siyathanda ukukuculela kuba kulapho sibonakalisa khona indlela esizivangayo umdla wethu ibandla lilonke njengokuba wena usiphefumulela ngelizwi lobomi sinombulelo kakhulu Nkosi nangelo culo samkele awungeke Nkosi kuba umnqweno wethu ingokuhluzwa ngelizwi likaThixo sihambe usuku ngalunye ukukhanyeni ukukhanya kwevangeli uze uzalise indlela yethu usuku ngalunye ngothando njengokuba sihamba nehobe lezulu Masihambe lonke ithuba sineculo noncumo salisa indlela yethu suku ngalunye ngothando siphe oko Nkosi sisikelele sisonke ngoku ngaluthi ubabalo lwakho nenceba ibe nathi philisa abagulayo nabaqhalekileyo kulo lonke elilizwe siyakubulela ngenxa kamzalwane uCoggins ngokuhlwa nje ngokuba umenze wasishiya isibhedlele ukuze agoduke ephilile siyakubulela ngazo zonke izinto uzenzileyo nangokomelela kwethu kuba siziva sinyuselwe phezulu ngoku Siyakubulela ngomyalezo omncinane oshungulelweyo ngokuhlwa nje Nkosi. Andiwenzanga ngendlela eyiyo kodwa ndiyathandaza Nkosi ukuba uwenze ulunge emehlweni abantu ukuze babe nokubona bazi ukuba ubusenzelwa ntoni na. Fumana uzuko ngenxa yawo Nkosi kwaye sanga singanako ukuqonda ukuba ukhonto yenye kuba simele ukuphila ngesonka selizwi likaThixo. Sihluziwe sivela kuThixo senzelwe kuphela abantwana bakhe bodwa. Libandla elahluliweyo ayisiso esakhe namnye ongomnye sesabo kuphela abanyulweyo bakho njengokuba amanzi ethokaze libomvu okwahlula ayengawo ibandla likaIsrayeli kuphela ngoko bawo siyazi ukuba isonka sesezimvu zodwa akulunganga ukuthabatha isonka sabantwana osiphose ezinjeni watsho uYesu Waye umfazi ephendula wathi ewe Nkosi inyaniso leyo kodwa ndikulungele nokuthabatha imvuthuluka. Waye sisiva sinjalo ngokuhlwa nje Nkosi. Sifuna konke oko unokusinika kona bawo kuba silambele sinxanelwe okuthethatha kwakho. Siphe ukuba ukulamba kwethu kuzaliswe neminqweno yethu yaziswe kuba bawo sifuna ukuba nomnqweno wendoda elilungisa. Waye indoda elilungisa yayinguYesu Kristu nomnqweno wakhe ikukwenza intando kabawo eyayililizwi. Sipe oko bawo sikucela egameni lakhe amen masiphakame ngoku ngelithuba sicula iculo lethu lokuphuma elithi thabatha igama lika Yesu uhambe nalo ngaphandle kwezinye indawo ngoku apho lo myalezo ufikelele khona kusihlwa nje wanga uthipa nganani ngoku sisahlukana emthandazweni wanga umuntu ngamnye kuni apho ngaphandle ndiyathemba ukubani konwabele ukuva njengokuba ndenze njalo ngoku uzisa kuni Waye ndiyathemba ukuba uthipa uya kubeka ngaphakathi enhliziyweni zenu azaninike ingcaciso eyiyo yawo Waye ninabantu balapha esihlweleni ninezichefu zilele apha ndibeke izandla phezu kwazo. Ndiyathandaza ukuba uThixo aphilise umuntu ngamnye kuni akusayi kubakho bantu bagulayo phakathi kwenu. Niyabona indlela uThixo wethu aphendula ngayo umthandazo. Xa sithe sahlanganisana abantu ababizwa ngegama lam bayakuhlanganisana bathandaze ngoko ndiyakuvandisa ezulwini. Wathembisa ukuyenza loo nto. Ngoko asahlukananga singumntu nje omnye sisonke simnye kuKristu Yesu. Waye umuntu ngamnye uthandazela omnye nize nimthandazele njengoba nami ndinithandazela nothixwani sikelele side sinibone kwakhona waye ndiyathemba ukuba niyakuthi rhoqo ninanihlala apha kufutshane niyakuza apha emnqubeni nize nityelele apha kumlungiseleli wethu othandekayo umzalwane uNeville uya kuqhuba kakuhle nani umzalwane uMan nabo bantu balungileyo banabo apha emnqubeni ukuba ufutshane kumzalwane uJunior Jackson okanye omnye wabo bonke abalapha elizweni eNew York nakwindawo ezahlukeneyo apho banenkonzo khona ukujikeleza eArizona naseCalifornia tyelela kwezo nkonzo ukuba ulapho ngaphandle siyathandaza ukuba ubuyele apho kwakhona ufumane umlungiseleli oya kukunceda ukuba wazi malungana nenkosi uYesu Uthixo anisikelele ngoku ngelithuba sicula uthabatha igama lika Yesu uhambe nalo.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy comfort you. You go. Precious name,
oh how sweet,
oh Father, and joy of heaven.
andikhangela apha esihlelweni ngokuhlanje ndibona umzalwana uSLB lapha emva umzalwana uPoma nabaninzi umzalwana uJT nabaninzi kakhulu abalungiseleli bemijikelele apha andinakwabiza onke amagama abo ndinqwela ukuba ndibe bendinokuba nani ngabanye apha phezulu ndize nonke nibe nokundulula ibandla okanye nibe nento eniyenzayo niyaqonda kunjalo ndiyazi ukuba ninentliziyo yobuKristu nisazi ukuba simele ukuba indlela esiyiyo sisonke singumntu omnye kuKristu Yesu ngoku masikhumbule lo mqolo ulandelayo njengokuba siwucula xa umzalwana uMartin lo eza kusindulula ngomthandazo kwaye ndifuna ukuthi lo mzalwana uEl Martin usuka ndiyakholwa usuka eArkansas okanye eMissouri kanye kumda weArkansas eMissouri kulaa mda banebandla phaa ezantsi kwaye ndiqaphele omnye lo mzalwana osuka apho emazantsi andilikhumbula igama lakhe uBrewer ebe lapha ngale ntsasa ndiyakholwa ukuba uselapha nangokuhlwa nje ewe ndimbona emi apha kweli cala umzalwana uBrewer ndithembise ukudlula ndenze unikezelo lwenkonzo zabo amaxesha amaninzi ndiyakufika apho ngenye imini ngoncedo lwenkosi ndinganako ngoku ngeli thuba sicula lo mqolo ulandelayo ngoku egameni likaYesu ndiyathoba ndisiwa natya ezinyaweni zakhe ukumkani okumkani osezulwini uya kumthwesa xa uhambo lwethu luphelile masilicule ngoku Masithobe intloko zethu.
Oh precious name. Oh how sweet. Oh Father and joy. Heaven. Precious name. Baptized in it, prayed in it.
Mzalwana uMartin.